Asiqhubeke nokuma umzuzwana nje sisakhotha msathi inhloko tethu manje futhi sibuke enkosini uma tikhona ticelo tekuthi tatiswe kuNkulunkulu ningakwenta nje manje ngalesikhathi lesi niphakamisele isandla senu kuye kanjalo futhi nikubambe enhlitiyweni yenu leni kufunako babe wethu losezulwini siyabonga ngalolunye futhi lusuku futhi manje kucala kukhula utawuba ngumlandvo letinkonzo tamanje ekuseni seyivele endlulile lamavi lelishitiwo lisemoyeni etapini futhi sidodzingeka sihlangane nalo ngalolunye lusuku kuyoba semkhathini wekuthi ngilokulungile noma lokungakalungi futhi sikholwa ukuthi licinisile ngenxa yokuthi lilivi lakho manje sikhulekela ukuthi utosipha kusihlwa leticelo lesiticelako netandla tethu siyatiphakamisa sicela ticelo wena bewathi ukuthi besidzingani nekuthi sicelane ngako sikhulekela ukuthi utosiphendvula Nkosi futhi usiphe tifiso tenhlitiyo yethu lokuthi uma singasisebenzisela kudumisa wena siphe kona Nkosi philisa kugula emkhathini wethu susa sonke sono nekungakholwa siphe wakho ingcenye yetibusiso takho futhi kusihlwa Nkosi njengoba sisazindla etikwelivi nalesikhathi lesiphila kuso sibuthene ndzawonye babe kungesiko kwalenye inhloso kodwa kutama kufundza ukuthi singaphila kanjani kangcono nekuthi siphile sisondzele kakhulu kuwe ngoba siyalubona lusuku lusondzela futhi sifanele sibuthane ndzawonye sine lucobo kanenge futhi sithathe imiyalo kuwe Siphe kona babe egameni la Jesu amen ngiyabonga ningahlala phansi ngiyathi kuthi kufuthumele kakhulu nalendzawo yonke iminyetelene nswi indlela lengayo futhi ngako siyaxolisa asinayo noma ngikuphi lokushayisa umoya futhi ngihlawumbe lokho kutoba kunetindlo letimbili lengifuna kutendela libandla ngekushesha nje uma sengibuya ngale ndlela lengifuna ngayo uma ngibuya emihlanganweni kahle ngifuna ipiano lapho ihleti khona kanjena kuze umshayi wepiano atobuka ngasebandleni ngifuna iorgan ngalapha kulolu hlangothi nesishayisa moya Konake ngibona kwangathi lokho kutawube sekuphelele futhi ngakho sitokwethemba inkosi futhi sathi kuthi itosipha kona ngiyakholwa abangitshelile umnakethu Hickerson usandza ukukhipha nje lokhu kuleli phepha bhuku ukubeke etikweli deski lami emuva lapha ya lokho ngilokubuthana ndzawonye kwetingelosi kuleli phepha bhuku lokwakhulunywa ngako ngiyasibona lesimo sesivivane na bukani lena ngalapha loluphiko lolucijile ivela nesifuba sayo sifucelwe embili kanjalo ngesekudla sami njengoba ngakhuluma ngikuleli pulpiti lelifanako tinyanga netinyanga netinyanga letendlula niyabona nako ke neLuke Maka noma liphepha bhuku ilife linako leliphuma ngenkwekhwedi ngenkwekhwedi tilishumi nesikhombisa ngikholwa ukuthi ngilo kunjalo na leliphuma ngenkwekhwedi tilishumi nesikhombisa nkosikati Wood bekangitshela namuhla ukuthi labanengi bambikile futhi babuda loko kukuleliphuma ngenkwekhwedi ngenkwekhwedi tilishumi nesikhombisa lifu lelimfihlakalo lelifu lingemamayela langemashumi lamabili nesithupha kuphakama nemamayela langemashumi lamathathu kuvundla futhi nguloku lebe sikhuluma ngako lapha ngolapho lengelosi yenkosi yehla khona futhi yatamatamisa indzawo nayo yonke kuvakala kakhulu kune ngiyathi kuthi kunendvodza yinye uma ngicabanga ukuthi umnakethu Sotman ngimbonile esikhashaneni lesendlulile ndzawana thite ukhona bekeme ya khona emuva lapha bekeme thutane ngesikhathi kwendeka ngiyacabanga ukuthi ngangingakakhweshi kakhulu kangako kuye ngiyambona nje ngetama kumphakamisela kuphela nganginala mabhayinokhula akhe loko tilwane lapho sasidingela khona kune kwakungesiko kuleli gcuma manje kwachubeka kwaya kulelinye ligcuma ngathithola kuthandi futhi ngabatshela ukuthi abaye kuphi ngaya ngalapha lapho uma tita ngalapha ngiyovele nje ngidubule etulu emoyeni bese ngiticoshela emuva ngale yandlela kude bakwathi kuthola silwane sabo ngako kwakuyingulube ijavelina futhi ngako ngawela ngalapha futhi tatingekho ngalapha nangalapha ngibone umnakethu Fred aphuma futhi tatingekho lapho wabuyela emuva umnakethu Nomeni waya ngale kweligcuma ngase ngiyajika ngehlela emotion nomncane ngase ngiyakhuphuka ngingedwa nje cishe limayela nehafu ngijabula kulelive lelimadlakadlaka sibili futhi ngangihlethi phansi futhi nje ngangicalata kwase kwenyukela emini futhi nganginxutha leto lesikubita lapho bompondombili kuyintho lefana namangulube ngikuncutha emlendeni welibhuluko lami nje lona impela luhlobo lolufanako lengathi bona mina lucobo ngilwenda ngesikhathi ngilapha nginitshela ngalo mbono inyanga lethi sithupha cishe kungakendeki ngathi loko akukejwayeleki bukani ukuthi ngisenyakatho yeTucson ngalokuphelele kanjani kuthi nje kuba kungasenyakatho mpumalanga kwenda iTucson khumbulani ngathi ningizimshona langa lencane ngase ngithi loko akukejwayeleki ngangibuka mangulube kanjena ngimncutha kulami lomnengi wakhe ngimsusa emilendeni elibhuluko lami uma ungakaze ube lapho lelo live lelilugwadvule alifani naleli nhlobo cishe ligcame ngalokuphindwe kamashumi lamabili futhi kude tihlahla netinto njengoba kukhona lapho ngumdolofiya nje nesihlabathi ngako ngiubuka nje kanjalo ngavele nje ngaphakamisa emehlo ami futhi cishe ngingathi ihafu yelimayela kusuka kimi ngabona inhloko yonke ye umhlambi wethu ngulube emajavelina ilele tiphuma ekugcineni lapho tatikaze tidla khona emagcembe etimbali ngase ngiyacabanga manje uma nje ngingahle ngithole umnakethu Fred nemnakethu Norman aye lapho leyo yindzawo nje futhi ngaphambi kwakusihlwa umoya loyingcwele bewumangalisa kakhulu ekhempini kuthi bewungitshela tinto lebetendekile futhi tendeka ngathi ngeke ngisukume ngisuke ngihambe ekhempini yami futhi ke ngaloko kusa lokulandzelako nganginyukele lapho ngase ngicala ngathi manje uma ngingafinyelela kumnakethu Fred ngitomthola ngakulenthaba lokuthi akube limayela ngalapha ngathi ngeke ngihambe cishe emamayela lamabili noma ngetulu ngimthathe mhlawumbe lamathathu emuva ngalapha phansi kuloku lesikubita ngemhlane wengulube ngenyuke kanjena ngenyukele etulu esicongweni saleti letimadlakadlaka tintshaba leticijile futhi ngigijime ngehlele ngalapha ngijube bese ngida ngalapha bese ngehla ngiconze ngalapha bese ngiyamthatha khona-ke utofanele ahambe athi ayothi ngci phansi ekugcineni kweligcuma kuthi alanze umnakethu Norman lobe kungaba mhlawumbe cishe ngemamayela lamane noma lasihlanu bese uyabuya futhi ngangitobeka lucedu loluncane lwe-clinex lengangitolulengisa elucetwini lwekuthela umphizi lapho kude ngikhone kuthi khombela kuthi angiphumele kumuphi umngcengcema uma sengibuya futhi ngavele nje ngenyukela ngale kulo mngcengcema lomncane lapho kunenkumbi yelidwala lelimave ngevenge futhi kunenemzila wetindluzele lowehla ngakulolunye luhlangothi cishe emashumi lamane emayadi langemashumi lasihlanu phansi kweliwa kwakuthi akube kwase kusemini ngithi insimbi yesiphohlongo noma yemfica wawungayicabanga into lenjengaleyo mnakethu Fred mhlawumbe yemfica lokuthite na ngagijima ngawelela ngalapha ngikushesha kuvimba leti ngulube tesiganga ingangibone ayingulube leyinkunzi yasendle niyadi futhi tithusana sibili ngako ngaya ngale kweligcuma ngalapha ngase ngiyajuba ngacala ngagijima ngenyuka ligcuma futhi ngangisolo ngigijima nje lokuncane lelesikubida ngekuthi kugijigijima kwenja futhi khona lapho nje lonke live lavele nje levakala likhala angikaze ngikuve kuchuma lokwesabeka kangaka kwavele nje kwatamatama nemadvala agicika futhi ngeva kwangathi ngivele ngagcuma emafiti lasihlanu ngisuka emhlabathini kwakubukeka kanjalo nje kwangethusa ngacabanga ngacabanga ukuthi ngangidubulekile kuthi lo mnye umuntu ngangifake esigcoko lesimnyama ngacabanga ukuthi ngahle kube bacabanga ukuthi ngangiyingulube ijavelina igijima yenyukela enthabeni lomnye umuntu bekangidubulile kwachuma kakhulu kimi ngqo kanjalo kwase ke khona lapho nje indvo letsite yathi buka etulu nako lapho kukhona wase uyangitshela ke kukuvulwa kwaleto timphawu letisikhombisa jika uye ekhaya ngako nako ngida ngibonene nemnakethu Fredini nemnakethu Nomen cishe sekulihora kamuva ngesikhathi ngibathola bebajabulile futhi bakhuluma ngako nako ke nesayensi ithi akunakwenteka kuthi noma nguluphi luhlobo lwenkungu noma yini iphakame kangako inkungu umhamuko niyabona na ihamba kuphela nje ngingeke ngathi sine uma siya ngesheya kwetilwandle sihamba emafiti lati nkulungwane letiyimfica loko kungetulu kwetiphepho loko cishe kungemamayela lamane futhi uthi ake sithi mhlawumbe emamayela lalishumi nesihlanu ute ungabe usathola mahamuko kodwa loku ngemamayela langemashumi lamabili nesithupha futhi lalilenga lapho lusuku lonke niyabona na abathi kuthi kuyini kodwa ayibonge inkhosi thine siyadi ngiyabonga mnakethu Hikasini ngito kugcina ethi kwelidesk lami ekhathi lapho futhi uma sibhala incwadi ngani khona ke singaba nayo ngine note lencane lapha lenginikwe yona ngikhola ukuthi kube nekwanza esibalweni sethu umhla ngigcina kuba lapha ngicabanga ukuthi ligama lakhe ngungu lokungenani ligama leyise nguDavid West futhi nginemfolo omncane lapha labafuna kumnikela enkosini ngabe kunjalo na ngabe bekukusihlwa noma bekungalesithathu ebusuku na angathi kune kusihlwa na kuhle yebo ke kuthiwani nge unguDavid awusuye na ngiloko lebengicabanga ukuthi bewunguye kulungile kungaba njani uma ningaletha lo mfolo omncane langembili na uma thathe wethu angeka ngalapha kule piano futhi asiphe leli culo lelithi bangeniseni umelusi uma athanda ede ngalapha futhi sitonikela lo mfanyana enkosini manje sitama kukugcina kukwembhalo lena indvodzana yakho lengumtukulu umnakethu West akubonakali kungenteka kuyabonakala na sathe West ucabanga ngani ngaloko na ngabe aku uyathi kuthi ngicabanga ngani noko uyathi ngingumkhulu nami kungikhumbuta ngemnakethu Demos Shakarien bekeme embikwe sicukule sikhulu sebandlu uhlangahlanganisa yonke into njengoba ngenda niyathi bekeme lapho wathi niyathi wathi ngatshela Rose ngeva lowo ngumkakhe wathi ngeva sengiba mdzala kakhulu kusukela ngaba ngugogo lo wesilisa wathi cha bengiconze grand Niyathi ngi awethwa mina ke two west kunengcumbi yabo ekhathi lapha futhi kulungile ngicabanga ukuthi singabathokothela sibili batukulu bethu loku aku ngiyethemba ukuthi loku akuvakali kabi kodwa singaba nesikhathi lesinenge kakhulu nabo ngiyakholwa kunalesi kwentile ngebantwana bethu ngabuta umkami loko ngalo lolunye lusuku wathi impela ubathanda sikhashanyana ubabuyisele kunina bese uyachubeka Yebo ke nginendvodzana lencane lengumtukulu emuva lapha ya. Yathi babe uyashumayela, babe uyashumayela. Futhi bathethe umnikelo obusukwini bangelisondo lelendlulile. Futhi bawubeke etukelitafula, bayingenisa lendvodzana emuva lapho. Futhi yangiva ngembobho. Yathi babe uyashumayela, babe uyashumayela. Bili wase uthi, yebo etulu lapha ya. Wathi cha Nemnikelo kwasakateka yonke indzawo esileni beyifuna ukuthi ayenyukele lapha niyathi futhi ihlala njalo ingimpongolozela niyathi ingibona kunoma ngabe nguyipi ingcunguthela yampongoloza babe uyashumayela yayimpongoloza kakhulu sibili ngako ngiyathi bayabukeka ake nisho angathi noma bengingatiboleka yini letinye taleto tinwele na kusengakathi dzingi kwamanje mine ngiyathi dzinga Ngubani ligama lakhe? David Jonathan. Lelo alisilo ligama lelihle na. Yebo ke, ngithemba ukuthi impilo yakhe ilandzela labo lethiwe ngabo. David, inkosi David, loyo Kristu latohlala esihlaleni sakhe sebukhosi. Kanti futhi na Jonathan, umngani lothandzekako. Ngiyanitshela, babafola abancane labathandzekako. Siyabathokotela kakhulu sibili. Ngi uyaphaphama. Futhi angampongoloza amene kahle njengabo bonke lalabanye niyati ngako asina kukuvumela nje kusikhathathe simnikela enkosini ngicabanga ukuthi kumnandi kakhulu kuba netithandzani lethi setincane uNkulunkulu labeke kuto kunakekela kwato umfo lomncane njengalona futhi titela kutomnikela enkosini futhi uma nenta lokho kukhombisa ukuthi ani Kuthi nibuyela nipha uNkulunkulu lokho uNkulunkulu lanipha kona uNkulunkulu ambusise lo mfo manje uma ufuna kumbamba ngikhola ukuthi mhlawumbe make bekangambamba kanconywana kunaloku bengingakwenta mina futhi kuthiwani ngathi kuthi sibeke tandla eti kwakhe na beungeke wanconota ukwenta lokho na ngoba ngesaba ukuthi ngitomuyisa noma ngingamuyisi ngimephule noma lenye into letsite niyati Futhi njalo ngesaba kube phula niyati wami meda wathi emuva lapha ya ngicabanga ukuthi lona ngumsebenzi lohodwa lapha ngembili lathi kuhawukela niyati uyathandza kubamba yebo ke bukani lapha utongibuka ungumfolo kahle yebo mnumzane mhlawumbe bengingambamba ngiyafisa oh thathe unga ngiyethemba ukuthi akana kuwa Lapha akabukeki lona lokho kubukeka sawubona yebo ke manje kumnandi asikhosamise inhloko yethu Nkosi Jesu eminyakeni leminingi lendlula ngesikhathi buKristu butalwa esimeni semuntu lothiwa nguKristu Mesiya logcotshiwe Jesu kwakuligama lakhe bantu baletha abantwana babo labancane kuye ukuthi abeke tandla takhe etikwabo ukuthi ababusise wase uthi vumelani bantwana labancane bethe kimi ukuthi ningabe ngqabele ngoba umbuso welizulu uwalaba njalo letithandzani letincane letithandzekako bogogo nabomkhulu babo nabo bebabalandzeli beliqiniso belivi Nkosi Jesu ngiletha futhi ngibambe kuwe kusihlwa umelusi wami lo David Jonathan West lothandzekako lomncane ngimnikela kuwe esuka kumake nababe ngimethula kuwe Nkosi ukuthi aphile abe nemandla impilo lenze yenkonzo kudumisa uNkulunkulu somandla lowamletha kulelive wangathi tibusiso taNkulunkulu dingaphumula eti kwakhe wangathi umoya loyingcwele ungaphumula eti kwalomthana uma likhona likusasa kwangathi angathwala lelivangeli batali bakhe nabogogo nabomkhulu labalatisa kangaka namuhla siphe kona Nkosi manje egameni la Jesu Kristu ngikunika lomntwana ekunikelweni kwempilo yakhe amen ngikhola ukuthi bafuna ukuthatha sithombe salomfolo omncane ngigcumile nami uNkulunkulu akubusise thathe kwangathi ungayithandza njalo njalo futhi uyatise inkhosi Jesu nalomfolo omncane akhuliswe ngemiyalo kaNkulunkulu futhi nibe nemfanyana losimangaliso ngiqinisekile uNkulunkulu abe nawe ngikholwa ukuthi uyise ititi yakhe lencane bayitholile oh hey manje asicule lelo culo lelincane bangeniseni wonke umuntu kanye kanye manje lalomfolo omncane kulungile thathe bangeniseni Letsani labancanyana kuJesu Angitathi tandla letingcono kubafaka kuto ninato nini tandla tenkosi Jesu manje ngiyathi kuyashisa ngaphandle lapho ngifuna kusho kumlindzi mnyango umnakethu dog noma lomunye bona uyakunakekela labanye bodzadze bangcolisa tiketi tabo ku Greece lo sesitulweni bangathi labanawo lomunye wawo kubona ngiyathi nango umkami emadodzakati amla mabili Betty Collins lomncane Nkosikati Phila labanye babo kuyindlo letsite Greece lapho uma ungambuka Dok uma ungakhona kuthi ngiyakholwa ngulapho ba ngugrizi noma pende noma indlo letsite khona lapho basebenda khona phansi nasetulu titulo futhi akunjalo na yebo ke angathi kuthi kuyini ke indlo letsite nje lengi kushitiwe kimi futhi ngitsite ngidokusho ku Dok kulungile Manje inkonzo yemkhuleko yangalesithathu ebusuku ikhona lenye na nimemetele nitifakile timemetelo tenu mina ke tuneville na timemetelo tonke tifakiwe manje uma inkosi ithandza ngelisondo lelitako ekuseni ngifuna ukukhuluma ngesifundo sekusibeka licala lesitukulwane lesi ngekubethela Kristu wena uthi lesitukulwane lesi besingeke sikwende sithothola ukuthi ngabe bakwenda noma cha ngekwelivi manje ngelisondo lelitako ekuseni uma inkosi ithandza uma manje uma indlo lethithe yendeka ngifanele kuba seHouston kuleli viki futhi engcinguthelene lokho kungithatha kude kuyoba lisondo ngako angathi noma ngitokhona noma cha kodwa sinemasondo lamanye lambadlwana kudlalela kuwo ngaphambi kwako empeleni bese ke siya eChicago ngemvuselelo noma inkonzo eChicago livikile kugcina kulenyanga ndawo bese ke sengithatha umndeni ngiyubuyisela eArizona ngoba liholide labo seliphelile nalabo kewana kufanele abuyele esikolweni manje bangakhi labakujabulele kufundwa kwelivi netibusiso tenkosi na sonke siyakujabulela kakhulu sibili manje kuyashisa futhi ngiyathi ukuthi labanye benu ubuyela ekhaya kusihlwa ngiyathi umnakethi Rodney na Charlie nabo utoshayela tindlela letinze futhi awume kancane useholidini awukho na yebo ke ngiyeva ukuthi uya kuyodweba Inkosi ayisabeli isikhathi umuntu uma adweba awubi mdzala ngesikhathi usadweba ngakho manje nini mantombatane hambani nabo niyabona na futhi ngitokwehla nginijoyine uma ngingakhona futhi niyathi inkosi lelungile bathi ayisabeli isikhathi kumuntu uma aphumile adweba yaba ngaso uma udiva uhlangahlangene wonke kuyinto lenhle kwendlula tonke kuthi phumuta kuyo lengake ngayithola empilweni yami kuyodweba benginelikhadi elincane ngalesinye isikhathi lelivela kumnumzane Troutman ukhona loke akhumbule umnumzane Troutman inkampani ye ayisi eNew Albany bekanelikhadi lelincane ethi kwalapho lelathi ngiphumile ngiyadweba wase uyaqhubeka uthi umuntu lone wonke umuntu bomnakabo baphumile bayadweba nesandla lesisitako bayohlala njalo babamba baphumile badweba bekanetindlo letehlukene letitsi atibe siphohlongo noma lishumi uma ke sekefike phansi kugcineni wathi umuntu usedudane kakhulu naNkulunkulu uma aphumile adweba ngako ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube liciniso labanjingile nalabaphuyile bonke bayafana baphumile bayadweba niyabona na sandla lesisitako uyohlala njalo abamba aphumile adweba futhi yonke into yayimayelana nekuthi ngiphumile ngiyadweba yebo ke nginonitshela lokunye udweba lebe ngisolo ngikwenda cishe iminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu lendlulile bekukudweba imiphefumulo yebantu kwangathi inkosi ingasisita kuthi sizuze bonke lesingabathola manje kusihlwa loku kuyacopha manje nyalo ekuseni Uma Jimmy akhona lapha noma acopha ngiyacabanga eThepini lomunye unginakise kona ngathi luphumo lwesibili bengingakachonzi lwesibili ukuthi luphumo lwesithathu umoya loyingcwele esimeni sensika yemlilo uNkulunkulu ehla ngekubonakaliso wakhipha luphumo lokuqala nasemuva wakhipha Israel eGibhithe Luphumo lwesibili lwalunguKristu akhipha libandla eBujudeni futhi luphumo lwesithathu kungesikhathi leyonsika yemlilo lefanako ithatha umlobokati imkhipha ebandleni niyabona na aphume kukwemvelo aphume kukwakamoya newakamoya uphuma kukwakamoya lokuthathu niyabona lakamoya liphuma ebandleni njalo bese ke sithola lo lokuthathu iminyaka lemithathu yako manje kusihlwa Bengifuna kwenda lenye itape naleyo beyibitwa ngikuthi ngabe impilo yakho ilifanele yini livangeli na mhlawumbe ngeke kuthathe isikhathi lesitsi kakhulu yebo ke leminya imibhalo nje ngemanothi lenginawo lapha kodwa kokuqala sifuna kufunda livi laNkulunkulu singakakwenti lokho sikhothamisa tinhlitiyo tethu nje kuye umzuzwana nje Nkosi Jesu Noma ngumuphi wesilisa ngokwenyama noma wesifazane noma umntwana angawaphenya lamakhasi aleBhayibheli kodwa akekho namunye longalembula ngaphandle kwakho Ngiyakhuleka Nkosi, ngikuthatha lesihloko njengoba sibekiwe enhlitweni yami. Kuthumela ngephandle eTiven, wendelwe bantu kude bathi kuthi hloboluni lwempilo ledzingwa kubo kude baphile. Ngoba banengakhulu longibutile kuthi ngabe kuphila kweMkhristu kukuphila kwenkonzo yelibandla na? Ngabe kusita labaphuyile labadzingako na? Noma ngabe lilunga lanjalo njalo na? Ngabe kukwethembeka lokwethembekile ebandleni na nemibuto lenjengaleyo? Babe, kwangathi imphendvulo lengiyona yona ingafika kusihlwa ngalamavi njengoba senda umtamo kuwaletha kubantu egameni la Jesu Kristu siyakucela. Amen. Manje vulani emabhayibhelini enu encwadini yaLuka longcwele futhi sitocala esahlukweni selishumi nakune nelivesi lelishumi nesithupha kufunza leminye imibhalo kusekela kwenta sendlalelo ngekwaloku kuthi sitotama kwabela cishe imizuzu lengemashumi lamathathu kuya emashumini lamane. Manje livesi lelishumi nesithupha lesahluko selishumi nakune saLuka longcwele. Kepha wathi kuye, umuntu lothite wenda lidzili lelikhulu futhi wamema labanengi. Wase uthumela tingceku takhe ngesikhathi selidzili kuthi tiyosho kulabo lebe bamenyiwe kuthi wotani ngoba konke sekulungisiwe. Kepha bonke baqala kuthi landvulela nganhlitiyonye. Lowe kucala wathi kuye, ngithenge siceshana senzawo futhi kudzingekile kuthi ngiye ngiyoyibona, ngiyakuncenga umane ungilandvulele. Nalomunye wathi, ngithenge sipani senkhabi letisihlanu sengiya kuyotilinga, ngiyakuncenga umane ungilandulele. Lo munye wathi, ngithethe umfati, nguloko ke ngingeke ngikhone kuda. Ngako lenceku yabuya futhi yabika enkosini yayo donke letintfo leti. Ngako ke umninindlu wathukutsela wathi encekwini yakhe, caphela akusito tingceku, ingceku. Shesha uye etitaladini nemzila kanye nasemadolobheni futhi ungenise lapha labaphuyile nalabalimele netinyonga netimpumbutse. Yase ithi ingceku, Nkosi, sekwentiwe njengoba sewuyalile kepha isesekhona inzawo. Inkosi yathi encekwini, uma uye emigwacweni lemikhulu nasetinsangweni ubachinzetele bangene kuze itogcwala indlu yami. Ngoba ngithi kini, ayikho nayinye yalawo mathotha lebekamenyiwe leyokunambitha kudla kwami kwakusihlwa. Manje ngabe nicaphelile yini kuthi kwakunemidonso lemithathu noma emathuba lamathathu alo na? Ngesikhathi tiphuma kwekucala futhi tabita labo lebeba noma labamenywa kuthi bede futhi abakwendanga. Ngako kwaphuma umkhankaso wekuphilisa, taphuma kuyolanza timpumbutse netinyonga. Kepha yayisolo isesekhona inzawo. Ngako yaphuma yase icinzetela labalungile, lababi nalabanganaki bafanele bangene. Manje fundzani lomunye umfanekiso waloku, into lethi ayifane nako. UMateyu emashumi lamabili nakubili livesi lekucala kuya kuleli shumi, uma ningathanda ukufunda ngamuva. Kodwa ngithonsele sifundo lapho, ngabe impilo yakho ilifanele yini livangeli na? Manje Jesu lapha uyasho, umuntu sonke sikhathi beketama kutilandulela kuthi angemukeli livi laNkulunkulu lesimemo sakhe. Naloku nje lifakazelwe ngaloku gcilile kubo kuthi loko kudla kwakhe kwakusihlwa nesimemo sakhe. Kodwa umuntu uchubeka njalo nekutilandulela. Futhi uma ufunda Mateyu longcwele 22 utothola kuthi lokuthi landulela lokuningi kwendiwa lapho futhi bayetama kwabiyela emuva kuyo yonke iminyaka, kwabiyela emnyakeni futhi kwathi indoda yaba mema ine nesivini futhi siyawuthola lo mfanekiso. Nekuthi yatithuma kanjani tinceku tayo kuthi tiyothatha esivinini sayo? Inceku yekucala yeda bendani na? Bayicosha inceku lelandzelako yeda nayo bayigcoba ngematshe futhi bacosha inceku emva kwenceku emadvodza lanesibhuku inkosi yathumela ekugcineni indvodzana yayo futhi ngesikhathi indvodzana yayo ifika siyathola ukuthi bathi lena indlalifa sitoyibulala khona-ke sitobese sibanato tonke tintfo jesu wase uthi-ke kubo inkosi yathuma futhi yababulala labo babulali futhi yashisa imiti yabo manje siyabona uma unkulunkulu anika umuntu simemo nekwenta intfo letsite noma kwemukela simemo lamnike sona bese uyasincaba khona-ke akusekho lokusele emva kwekuba umusa sewutheleliwe kodwa kwehlulelwa uma weca imincele yemusa khona-ke yinye kuphela intfo lese isele naloko kwehlulelwa futhi sithola kuthi lowo muntu ukwendile loko kuyo yonke le minyaka kwentekile cishe impela yonke iminyaka ebhayibhelini ngesikhathi unkulunkulu athuma nowa inceku yakhe futhi wenda indlela yokuphunyuka kwabo bonke labantu lebebafuna kusinziswa kodwa abantu kuphela bahleka futhi bamalatisa Noa kodwa uNkulunkulu wayenda indlela kodwa bebanekuthi landvulela kwakungahambisani nendlela yabo yabo yesimanje yekucabanga akuzange kwakungesiyo indlela lebebayifuna ngako benda kuthi landvulela etinsukwini kaNoa benda taba tekungaphumeleli etinsukwini kaMose benda kuthi landvulela etinsukwini kaEliya benda taba tekungaphumeleli etinsukwini kaKristu futhi benda taba tekungaphumeleli nanamuhla Him speaking directly to Israel. Manje yena akhuluma ngcona Israyeli labo lebebabitelwe emkhosini lengitoli ibhekisa futhi kubantu namuhla libandla lelimenyiwe kuthi lite emkhosini kepha lingeke likwende litsili lakamoya lenkhosi futhi bangeke bakwende abafuni kukwenda banaletinye tindlo ukuthi batende bathola labangavika ngako manje kube Israyeli eminyakeni lethi nkulungwane letimbili endlula bekasemukele simemo lebebanikwe sona ngabe bebangeke babe njengoba banjalo namuhla eminyakeni lethi nkulungwane letimbili lendlulile Israyeli wasencaba simemo ukuthi ete edzilini lemshado futhi basencaba futhi baya ekwahlulelweni kodwa njengoba Jesu asho bagcoba ngematshe futhi babulala abaprofeti labathunyelwa kubo ngekwenta taba tekungaphumeleli manje kwenta taba tekungaphumeleli lebebakwenta elusukwini ngelusuku siyathola ngetinsuku taJesu ukuthi akangenanga ngephansi kwanoma ngumuphi wabo bathi lo muntu wakuthola nini kufunza kwakhe na uvela kusiphi yena sikolwa na lona akasiyo yini indvodzana yalombati na make wakhe akusuye yini Maria na ngabe bomnakabo Jose na James kanjalo njalo na futhi bodzathe wabo abekho nathi yini pho lo muntu ulithathaphi leligunya lekwenta loku na niyabona na ngalamanye amagama akangenanga ngephansi kwabo ngako bathi uBelzebule ungumsamariya unelidimoni futhi uyahlanya ungumuntu lonemoya lomubi elayinini letenkolo futhi umhlanyisile futhi ngiloko-ke ungephandle lapho njengendvodza yasendle ningamnaki futhi siyathi ukuthi kwendekani ku-Israyeli futhi bakhala bamemeda bebanesiqiniseko kakhulu ukuthi lo muntu bekaneliphutha kwate kwathi o ngesikhathi bamlahla ngelicala wathi akuthi ingadi yakhe ibe sethi kwethu nasethi kwabantwana bethu futhi beyisolo ilapho kusukela lapho jesu beketama kubatshela ukuthi kwenta taba de kungaphumeleli kwabo kwakungiloko lokwabulala abaprofeti naloko lokwabulala labalungile lebeta bemukela tivumokholo tabo umuntu lebekabanike tona esikhundleni sekuthatha livi lankulunkulu futhi ngekwenta njalo balende elide livi lankulunkulu manje kusekutheni utokusho kuloku ukuthi lena yinthando yankulunkulu nesifiso sankulunkulu noma lenye imvo longayichamukisa lengcono kunaleyo lena lengiko Manje utofanele uthathe yinye noma lelenye ungeke wakhonda uNkulunkulu namamona futhi ufanele uthi leli liqiniso noma leyo ingcenye yeliqiniso noma alisilo lonke liqiniso noma alikahlanganiswa kahle noma alikahunyushwa kahle neliBhayibheli lasho ukuthi livi laNkulunkulu alinali humusho langasense akekho lomunye lofanele kubeka kuhumusha kulo libhalwe nje ngalendlela uNkulunkulu lafuna lihunyushwe ngayo loko nje lelikushoko loko nguloko lokufanele kube ngiko lithathe nje ngendlela lelasho ngayo indlela lelibhalwe ngayo phansi lapha manje bemukela tivumo kholo tabo benda lite tethembiso taNkulunkulu kubo bayalendlula lelo bayoligala kutsha besuke kulo manje kube iRussia yayemukele sibusiso sePentecost eminyakeni lengamashumi lasikhombisa nesihlanu lendlula ngesikhathi moya longcwele ehlela eRussia ngabe bede emakhomanisi namuhla manje iminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu lendlula Beba nemvuselelo lenkulu eRussia, uNkulunkulu wefika emkhathini wabo, futhi beba netimvuselelo letinkulu le kuyongena eSiberia. Futhi bendani na, basencaba. Futhi namuhla lelive alisekho, nemabandla angeke abe nendlu yokukhontela, kuphela ngaphansi kwemvumo. Futhi bonke balahlelwe ekwahlulelweni. Ikhweshe kuloku kutetema kwasendle kwebukhomanisi. Batithengisa kudevele iminyaka lengemashumi lasihlanu lendlula moya longcwele wehlela eNgilandi emva nje kwaloko kwefika George Jeffreys na FF Bosworth na Charles Price Smith Wigglesworth lawo makhawela amakhulu ekukholwa iminyaka lengemashumi lasihlanu lendlula futhi banikela eNgilandi imvuselelo yamoya longcwele kodwa bendani na Babahleka babafaka ejele bababita ngeluhlanya bacabanga ukuthi bebalahlekelwe ingcondo tabo emabandla abalela abantu ukuthi bethe batobeva futhi baphilisa labagulako futhi bakhipha emadimoni futhi benda imisebenzi lemikhulu futhi ngenxa yokuthi iNgilandi njengesive yenqaba livangeli dono tayo tayo satiwa umhlaba wonke jikelele Gulukhuni kuba nalesinye futhi sivele singumhlubuki kuwo wonke umhlaba ngisho kufaka ekhathi neRoma neFrance kuNgilandi ingunina wekuhlubuka khona lapho fini nalamanengi emadrotha lamakhulu lashumayela eHaymarket na Charles G Fini na Wesley futhi kwehle njalo futhi yawe ncaba futhi manje ngisho nangeliviki lelendlulile noma lamabili emaphepheni niyathola lapho emadrotha abo lamakhulu ende ebuthakathaka kakhulu ebulilini ebulilini bebesifazane kude kungene timhloli nemvuna yabo yathola labanye labanengi babo liphepha bhuku belikucukethe sona sabo selihlazo khona kanye kuhulumende wabo kuhlanyele ligama labo lelihlazisako emhlabeni wonke ngani na yencaba liqiniso yaba kubhaca nekuvika ngelicembe kwayo futhi iphelile iNgilandi seyikhukhuleke yonke ngankulunkulu kadzeni uma iAmerica Iminyaka lelishumi nesihlanu lendlula ngesikhathi imvuselelo lenkulu yekuphilisa ichubeka kusukela ePentecost yadzabuka esiveni futhi kwaba khona timvuselelo enhlokodolopha eWashington DC bomengameli emaphini abomengameli bantu labakhulu babusi betifundza indvo letinkulu tentekile babusi betifundza nemadvotsa basinziswa njengakongressman Upshaw bekakade akhubatekile iminyaka lengemashumi lasithupha nesithupha futhi bebangeke bajikise buso babo bese bathi kwakungenjalo kwakusembi kwabo ngco kodwa bakwencaba futhi kusihlwa kungaleso sizathu lesivelesi sihlala silahliwe alisekho lithemba laso mhlobo sesendele ilayini lelisemkhathini wekwahlulela nemusa futhi sikhethwe kuloko lesinako lapha kulawula sive futhi sibolile kude kuyofika emnyombeni De politiki taso sibolile. Tindlela tekuthi phatha kahle kwalesivelesi kuphansi kunoma yini lengingacabanga ngayo. Nengcubo yaso ethenkolo ibole kwendlula tindlela tekuthi phatha kahle. Siba ekwendeni lokhu manje sesithi joinele sona onke lamabandla lawa newesive kumfelandza wonye wemabandla futhi sesithethe luphawu lwesilo into lenje pho ngani na Kristu ubanika lithuba wotani emkhosini wami umkhosi wePentecost lokusho emashumi lasihlanu ngesikhathi moya lengcwele athululwa etikwe Russia babitelwa emkhosini wePentecost umkhosi wakamoya uthi bawencaba ingilandi umoya lengcwele wathululwa etikwabo futhi bawencaba iAmerica umoya lengcwele wathululwa etikwabo futhi bawencabile wamema kathathu kathathu wathumela kepha abawulalelanga lomkhosi wase uyathumela futhi wase uthi hamba futhi ucinzetele labo bantu ukuthi bede litafula litofanele lidekwe leli tafula selilungile isekhona indzawo futhi ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe emkhathini wetinyanga letimbalwa noma lokuthide noma umnyaka noma ngabe kuyini uNkulunkulu uthumela lokunye kunyakatiswa even lonke ngoba usekhona lomunye lapho ndzawana thide lo imbewu lemiselwe ngaphambili leyo kukhanya lokumele kuwele kuyo ndzawana thide Ndzawana tsite emhlabeni lesive cobo lwaso asisekho bengibuka kuleli paper book iLife laleli viki endasi yeboke endasi eLittle Rock kulo lolunye lusuku noma njalo eHot Springs futhi lapho ngibone ngikhola ukuthi bekungumbusi wesifunda saseNew York nalolunye luhlobo lomhlubulo wetimpahla ngale eHonolulu adansa naye lowesifazane manje futhi lapha ngaphansi kwaloko kwakungulenye indvodza leyatiwako oh lihlazo lelinjepho bukani sive sethu namuhla bukani simo sesive sethu bukani lapho siye khona kuthi sicwile kanjani bukani incubo yethu yatenkolo namuhla Kungendeka kanjani ukuthi emabandla angake ade angene kulesimo la kuso manje kungoba enqabe futhi ala umlayeto waNkulunkulu simemo sekuda emkhosini Bewungayibita impilo lenjalo ngekuthi ifanele livangeli na Bewungayibita impilo lebe ingahlala futhi ivumele bantfu bawo kuthi bende letindvo kuthi babheme bosikilidi na ngalo lolunye lusuku endasi lapha ebandleni lelithide licembu lelincane leligi belidlala endasi lapha endzaweni yekungcebeleka nemfanyana wasibali ungumphosi walenye yalamacembu futhi ngako bekangephandle lapho aphonsa futhi kwakuneligi yelibandla idlala futhi bekunemelusi nalabafola abancane ngephandle lapho enkundleni badlala nalomelusi bekabhema sikiliti emva kwasikiliti welibandla lelakhelene mbamba nakhona lapha ngakithi futhi ungake uyicabange nje indvodza futhi ngisho nebantu labahleti etetsamelini bakucaphela kodwa kuba njalo ngangekuthi abakunaki ngisho nekukunaka libandla lelithide lelikhulu libandla lemabaptist lengilatiko likhulula libandla liphume kusonto sikolwa imizuzu lelishumi nesihlanu lengetiwe kuze umelusi nabo bonke bakhone kuma ngephandle kuthi babheme ngaphambi kwekuthi babuye bangene kuthi batokwenda umsebenti wenkosi John Smith umthambo walelo bandla wakhuleka kamatima kakhulu kuthi uNkulunkulu athumele imvuselelo aze emehlo akhe avuvuka avaleka ebusuku nemkakhe wathingeka amhole aya etafuleni futhi amfunde ngesipunu uma leyo ndvodza beyingaguquka ethuneni layo kube beyathi kuthi lelo bandla laselingene kuleso simo kuyini na bebamenyiwe ukuthi bede futhi bakwencaba nguleyo ndvo kuphela futhi niyakhumbula Jesu washo ekhathi lapha kuthi labo lebebamenyiwe futhi bakwencaba abazange balinambithe lidzili lakhe Uma uNkulunkulu athumela moya longcwele uthi untontsotsa eminyango yemuntu uthi awenqabe ngemabomu ngalesinye isikhathi utoyinqaba sekusikhathi sakhe sekugcina khona ke awuyuba luhlobo lolunenhlanhla ungahlala ebandleni uthi ulalele livangeli uthi uvumelane nelivangeli ungahle wente lokukhulu kangaka njengekuthi ngiyathi kuthi liqinisile kodwa ungawubeki mhlobo umunokulo kulisida wena lucobo uyabona na uyalilalela nje ngoba uthi ngiyalikholwa ukuthi liqinisile loko kukuvelana nje nalo bengingathi ngiyakholwa ukuthi loko ngemadola lati inkulungwane letilishumi loko akusho ukuthi nginawo niyabona na bengingathi lawo ngemanti lamnanzi labanzako kodwa ngale kuwanatha niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na naloko kuphile lokuphakathe Negwala kukwenda ngalolunye lusuku uyonqamula umugqa emkhathini wekwehlulelwa nemusa khona ke awusayukuba nenhlanhla yekuta futhi ukwemukele yini nine bantu lenita lapha anginasibopho ngalabo laba noma labanye bashumayeli lengikhuluma nabo kodwa uma liqinisile nikukweleta impilo yenu yini lenye lebe ningake niyithole lebe ingaba inzuzo lenkulu kini kunekwathi ukuthi ningaba nekuphila lokuphakadze na kubeke benginiketana ngemaphilisi lapha kuthi lafakazelwe ngekwesayensi afakazelwe ngekwesayensi ukuthi leliphilisi belingakwenda uphile iminyaka leyinkulungwane na yebo ke bengi ngingathingeka ngithole umbutho wetembi ngephandle lapha uthi ngibasuse lapha endzaweni bewungeke uwendele ukhone kubitela ealtar ufanele nje ubashaye basuke kuko kuphila iminyaka leyinkulungwane uthi noko kufakazelwe ngekwesayensi ukuthi uNkulunkulu lophakathe onke emandla akhe ekuvuka kwakhe lakwethembisa wena kuphila lokuphakathe nasathane uthobeka bolegiyona bakhe ngephandle lapho kuthi akuvimbele kuko niyabona na noko ungabuka futhi ube ngilohlute ngalokwenele kuthi ubuke ebusweni bako bese ubone kuthi kuqinisile kodwa bese ke uyakwenqaba uyabona na indlo letsite luhlobo loluthite lwekenta taba tekungakwendi kushisa kakhulu ngikhathele kakhulu ngitokwenda kusasa nje luhlobo loluthite lwekenta taba tekungakwendi nguloko kuphela labakwendako ngekwenqaba lusuku lwekuhanjelwa ukwehlukanisa naNkulunkulu manje siyaqaphela ukuthi eTestamentini lelidzala bebanaloku lebe bakubita ngeminyaka wejubhili loko kwakungesikhathi bonke bantu lobekade igcila bebangahamba khona bakhululeke uma sekukhale ijubhili bese kuthi ke uma umuntu angakaphume uma kwakukhona sizathu lesidzide lebekangasiletha kuthi bengafuni kubuyela even lakhe khona ke beka bese ubekwa luphawu endlebeni ngelusungulo ngasensikeni yelithempeli bese kuthi ke akunandzaba kuthi mangakhe majubhili lafikako lo muntu bekathengisiwe bengasayophindze abuye njengesakhamuti kaIsrayeli mhlobo wendani na wenqaba simemo sakhe bengadzingeki kuthi abhadale lutho Sikweleti sebugcila bakhe sase siphelile umndeni wakhe wawukhululekile bengabiyela emuva ngqo even lakhe lenzabuko uthi athathe lifa lakhe lucobo kodwa uma bekencabile kukwenda khona ke bekangasenasabelo kanye naIsrayeli nelifa lakhe lalinikwa lomunye manje into lefanako kukwemvelo isebenta kukwakamoya kuthi uma thine njengetindlalifa tekuphila lokuphakase uthi siva livangeli uthi sathi kuthi liliqiniso kepha silenqabe uthi senqabe kukwenda noma kulilalela sithatha luphawu lwesilo manje lomunye wathi manje kutoba neluphawu lwesilo lutofika ngalolunye lusuku ake nginitshele seluvele lufikile niyabona na uthi nje umoya longcwele ungaqala kwehla luphawu lwesilo luqala kuthatha indzawo niyabona na ninetindwa letimbili kuphela lenye yato ikuthi uyemukele uthathe luphawu lwaNkulunkulu kulwenqaba ngutsatha luphawu lwesilo kwenqaba luphawu lwaNkulunkulu kukuthatha luphawu lwesilo Ngabe wonke umuntu uyaconza na? Kwenqaba luphawu lwaNkulunkulu, kukuthatha luphawu lwesilo, ngoba iBhayibheli lathi, wonke lowo lobekangakabekwa luphawu lwaNkulunkulu wathatha luphawu lwesilo. Ngesikhathi licilongo likhala, nabo bonke lebe bafuna kuhamba, bakhululeke, bebangahamba, labo lebe bangafuni bebabekwa luphawu. Manje niyabona luphawu lwesilo uma sikhuluma ngalo esikhathini lesitako kungesikhathi lapho lutobonakaliswa khona ngesikhathi sewuconza ukuthi lungulogo lose uvele ukwendile uyabona na futhi unjalo ke namoya loyingcwele utobonakaliswa uma sibona inkosi Jesu ida engathi mlweni futhi siweve lawo mandla ekuguculwa simo futhi sibone labafile bavuka baphuma ethuneni futhi sathi ngebutse nje bemzuzwana siyoguculwa futhi sibe nemtimba lo njengewakhe uyobonakaliswa ngakho ke kubona labo labayincaba bayoshiwa phansi ngephandle akashongwe yini Jesu ukuthi intombi taphuma kuyohlangabetha Kristu na letinye tatu tetela talala umlindo wekucala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha kuya emlindweni wesikhombisa kodwa emlindweni wesikhombisa kwase kufika umsindvo bukani umyeni uyeda phumani niyomhlangabetha naleto lebetilele tavuka wonke lomnyaka le emuva kuya ePentecost tavuka niyabona na kusukela eminyakeni wesikhombisa umnyaka welibandla wesikhombisa emuva le kujabule njalo tavuka naleti letati kulomnyaka welibandla tiphila taguculwa futhi tangena ngaso kanye leso sikhathi letangena ngaso lentombi lelele yeda yase ithi sifuna kuthenga lamanye ala wenu emafutha kodwa tathi sinalenele thine nje hambani niye kulaba wathengisako futhi kwathi tisatama kwemukela lamafutha umyeni wefika akukaze kube khona sikhathi emlandweni wemhlaba kuthi ema-episcopal ema-baptist ema-methodist ema-presbyterian emaphepha agcwele emaphepha etenkolo adumisa uNkulunkulu kuthi leto tintombi letilele manje titama kwemukela iPentecost titama kwemukela moya longcwele futhi bantu abaconzi yini kuthi akunakwenteka ngekwelivi laNkulunkulu na kwathi tisatama kubuya umyeni wefika wase uthatha umlobokadi futhi taphonswa ebumnyameni lobungephandle kuthi tehlulelwe ngoba tenqaba simemo sado bonke bantu bayamenywa kuthi bede uNkulunkulu kuwo wonke umnyaka uthumele kukhanya kwakhe kepha kwenqatshiwe futhi manje namuhla akukho kwehluka kunoma nguluphi lolunye lusuku kwenqaba lusuku lwekuvakashelwa uma uNkulunkulu enda kuvakashela libandla nakubantu kwemukeleni ngaleso sikhathi ke ningakuyekeli kute kube ngumnyaka lotako imvuselelo letako ngulelo lihora namuhla lusuku lwensinziso futhi khumbulani uNkulunkulu akaze athumele umlayeto kunoma nguluphi lusuku kodwa lokho lakucinisekisa ngalokungetulu kwemvelo Jesu wathi qobo lwakhe uma ngingendi imisebenti yababe wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenda imisebenti kholwani ngule misebenti uma ningakhoni kungikholwa mina futhi uma nikubona kuvetwa ebaleni ngalokucacile futhi kubonakaliswa manje sikhathi sasifikile ukuthi lo wesifazane alencane khona-ke ubholwa indlebe ngolusungulo khona-ke akasayoliva manje litithatha lona litiyisa kumfelanzawonye wemabandla kuthi liyongena ngco ekuthatheni luphawu lwesilo lokunye kwemaphupho lokukhulu lomunye unginika liphepha manje nje lo papa lomusha uthite kuhlanganisa emabandla nzawonye batakwenda nje ngalokungiko impela nje njengoba ngime lapha nemaprotestani ayathatheka kuko ngiyabona na ngoba libandla iBhayibheli lathi Pawula umprofeti wenkosi wathi lolo suku alunakufika kungakefiki kuhlubuka kuqala bese ke ngaphambi kwekuthi lo muntu wesono atokwembulwa lowo lohleti ethempelini laNkulunkulu atiphakamisa Gonke loko lokungetulu kwaNkulunkulu yena njengaNkulunkulu athethelela tono emhlabeni kanjalo njalo kuthi lento yendeka kanjani kodwa kwakungeke kwendeke kuze kube kuhlubuka lize libandla liqale kusuka emkhosini wakamoya litidonsela lona emuva futhi litihlele kuthi ke sambulo asihlalanga nelibandla Kumbulani, Israel wahamba imini nebusuku ngensika yemlilo ngesikhathi leyo nsika yemlilo ihamba bebahamba nayo uthi kumbulani kwakungumlilo ebusuku nelifu emini ngako ingahle ifike emini noma ebusuku noma ngasiphi isikhathi kodwa noma ngabe yayikuphi kwakukhona inhlawulo leyendiwa lebe bangeke behluleke kuyibona kwakukukhanya ebusuku nelifu ngesikhathi sasemini uthi bayilandzela yebo mnumzane into lefanako Martin Luther wayibona kwendani na waphuma ebukatolikeni kodwa bendani na bakha luthango loluncane lapho bathi singemaluthela ngiko loku kwase kuthi Wesley wayibona ihamba isuka lapho wahamba bendani na bakha luthango loluncane kuyo bathi ngiko loku lokukhanya kwendani na kwachubeka ngqo futhi iPentecost yayibona endani na aphuma kubaka Wesley nemaNazarene kanjalo njalo endani na akha luthango loluncane kuko akubita ngekuthi sibakamunye futhi singumthathu amunye futhi siunited nako konke lokhu wendani na uNkulunkulu wahamba waphuma ngqo kuko Niyabona na singeke sakwenda lokho sifanele silandzele usuku tonke mahora onke elusuku sonke sinyathelo sendlela sifanele siholwe inkosi Jesu Kristu uma singaholwa sithatha impilo yenhlangano nempilo lengamlandzeli Kristu usuku tonke ayikalifanele umuntu longumKristu ngelisondo futhi aye enkonzweni ahlale emuva lapho futhi acabange ukuthi libandla lakhe ngoba wenda lokhu lokwa noma lokunye futhi ngemsombuluko ebe futhi acambe emanga nebesifazane labayophumela emabhishi emphakathi futhi baphumele etitaladini bagcoke timphahla letihlambalatako ngacabanga ngathatha wekuqala bekangafaki ngisho napende ebusweni kuya embi kwapapa futhi abuye bese wenta sitayela sekuhula tinwele kibe ngemankimbo nkimbo kwebesifazane esiveni nato tonke letingubo leti loko uma sekaba ngumake wonke wesifazane eveni ufuna kugcoka lenye yaleto tingubo letifanele make manje kunjalo dibonelo futhi bayathi kuthi lawo bantu bayokwenta loko bathatha umoya welive naloko akusiko kwelibandla laNkulunkulu lophilako besifazane bebafanele babuke kuJesu Kristu benifanele kubuka kuSara nabo belitestamenti lelidzala manje babenjalo kuze ngangishumayela kulolobunye busuku ngizwana thite mayelana nebesifazane kuthi bathobele indvodza yabo bathobele ya loko sekwaphuma esikweni lemshado kadzeni kodwa bangeke bakwente loko cha mnumzane baphila eAmerica uthi bakwatisa kanjalo bangeke bathobe kodwa kuphela nje uma ungakwenti ungake nje utame ukuthi bita ngemKristu ngoba akusuye angikhathali ukuthi udansa kangakanani futhi ukhulume ngetilimi uma ungayithobela indvodza yakho uphumile enzandveni yaNkulunkulu wesifazane logcoka tikhindi futhi ende letintho leti latenda esitaladini ungadibiti ngemKristu ufuna kuba nelive futhi ube usasolo ubambe ubufakazi bakho ungeke wakwenta lokho ebukhoneni baNkulunkulu ube wathi kangcono kunekuthi ukwende caphelani abhotshozwe endlebeni abekwe luphawu khona ke awusayoke uve kumbulani lolo luphawu lwekuvala tindlebe awusayophinze ulive awuyukulalela awusayoke ukhona enhlobo ukwende futhi oh akalikholwa lelo oh he ungamtsheli uyakukholwa cha uyokutshela ngqo akalati bekangakwenta kanjani idzathe lo lothite ngibuta nini nje bekangakwenta kanjani idzathe njengoba ngakhuluma ngelisondo lelendlulile ebusuku sekwendlule liviki kusihlwa ngekuthi lilambu lelibovu lelimanyatako kuthi kwendeke kanjani ukuthi lo kuhamba kwebesifazane sekujike kwaba kuhle kwendlula lesake saba ngiso manje lokho akukamelani ngalutho ngalutho newesifazane manje lokho kukuthi nje kodwa ukulawula kanjani lokho niyabona na uthole leyo ndlela kumbeka esilingweni njenga Eva lowabekwa embikwe sihlahla wonke wesilisa yonke indvodzana letha kuNkulunkulu itofanele yendlule kulelo hora lekuvivinywa lona ngumnyaka webesifazane lesive lesi sinjalo lapho atondla khona kuloko kuvivinywa uma angaba wesifazane lomuhle futhi athiphathise kwadzathe tibusiso tenkosi tisethi kwakhe kodwa uma angatithola yena lucobo kuthi athi lokhu futhi ativete ebaleni ngekwelucobo ukhombisa ukuthi une nemoya lomubi kuye akaconzi kuba nguleyo ndlela angicabangi labanengi babo abaconzi kodwa abakuboni lokho ungangitshela nje ukuthi lohloniphekile wesifazane locabangako angatifaka yena lucobo kulethe imphahlana labatigcokako ngaphandle lapha esitaladini na nginemantombatane lamabili lasemancane lahleti lapha angathi kuthi miphumela mini yalabo bokhewana labayoba ngiyo ngiyabakhulekela nje bokhewana namuhla ungeke washo angathi abakavikeleki kuloko bathi ofanele batimele ngetinyawo tabo totimbili embi kwaJesu Kristu uthi baphendvule bangeke nje bangena ngaloko lengikukholwako naloko unina la kukholwako angathi kuthi bendani kodwa empeleni ngiyakholwa kuleli hora uma lawo mantombatana aye ngephandle esitaladini bagcoke leto tinhlobo tetimpahla newesilisa wabethuka bakuleto tinhlobo tetimpahla angikholwa kuthi benginelithuba bengingamlahla nekumlahla lowesilisa kunjalo ngiyawalahla lamantombatane bekangenamsebenzi ukuthi angenda lokho lalelani uma umuntu acabanga futhi bafundzisa ukuthi umuntu akasingcono kunesilwane uvela esiveni setilwane futhi bukani ke nimkhiphela lapho njenge thatha inja uyise kulensikati lencane ngetikhathi letidzide ngetinsango nayo yonke lenye into ngoba lelensikati lencane ikuleso simo tingulube tingomati donke letinye tilwane futhi uma siyimpilo yesilwane lokukuthi singiyo kulengcenye yenyama bese ke uma wesifazane ativeta ebaleni kanjalo ufakazela ukuthi uyindwe lefanako naloko inja lencane lengiko noma indwe lefanako impela ngoba bekangeke akwente lokho uyathi imvelo yamfundzisa ukuthi wesilisa utombuka nelibhayibheli lathi lo lobuka wesifazane amkhanuke sewuvela uphingile naye enhlitweni yakhe Loko kubeka sikhathi sekuvivinywa na Devil ubenda babe bahle labo besifazane futhi uyabahlubula futhi ababeke ngephandle lapho kuninika sivivinyo mathotsa jikisani tinhlokotelo banini ngemathotsana aNkuluNkulu besifazane gcokani njengemathotsa kati aNkuluNkulu ningabi ngulabayophendvula ngekuphinga ngaleya elusukwini uma lo wesifazane akunandzaba ukuthi umsulo kangakanani angahle kube akatange ende lutho lolungakalungi akaze abe nako ngisho nasengcondweni yakhe kwenda lokungakalungi kodwa uma lesa soni lesibuke leso simo sekuhlonipheka salo wesifazane sathi kuthi sisilisa nebulili besifazane bukumunye emadlala kulomunye newesilisa kulolomunye naleso soni siyomela siphendvule ngako ngelusuku lokwahlulela ngubani lokwendile ngubani lonelicala na akusiso nguwe nako lapho khona kungathiphathi kahle bukani lesivelesi sasivamise ukuthi ngesikhathi banetingubo letifika emadolweni besifazane lebe bathi gcoka sasifanele sithumele eParis uyotithenga namuhla iParis ithumela lapha ukuthi ithenga sekungcole kakhulu kangangoba iParis seyize ayisakhoni kuhambisana nako kunjalo yonke ngani na kwenqaba livangeli ngani na iParis bengenalo ibukatholika ngelikhulu lemapercent
emaprotestani akakhoni ngisho nekuthi angene lapho buka Billy Graham
Ngicabanga ukuthi kunemaKristu langemakhulu lasithupha kuphela kuyo yonke iParis kuto tonke letigidzi emaKristu langemakhulu lasithupha emaProtestani langakagcwaliswa ngamoya longcwele lokho nje ngemaProtestani luqobo emakhulu lasithupha awo etigidzi letiphindwe katigidzi abalitholanga lithuba lekulencaba kodwa labantu laba unelivangeli futhi uma bakhwesha emlayetweni nelivangeli labalibone libonakaliswa ngekwentiwa bahlekisa ngalo ngoba imfundiso yengwadla lenzala letside ibeluke yabachetha nalomunye umelusi eme epulpit acabanga kakhulu ngelidola nelithikiti lekudla kunala kwentako ngemphefumulo bantu lashumayela kubo kunjalo ngulokho lokukwendile manje uhola umhlaba ngiyakhumbula kungesiko kadzeni kuleli thabanekeli ngashumayela ngesifundo cishe iminyaka lengemashumi lamabili endlulile ngitoni khombisa unkulunkulukati weAmerica futhi bekunamahamba nefashion lomncane lapha ahlethi lapho nako ngulokho lokungiko manje bayakuthola ngisho nekukuthola bathola lokho labakucelile futhi batokuthola ngulokho kuphela cha bangeke bakukholwe cha mnumzana bakwatisa ukuthi bathi akhamithi taseAmerica futhi banelilungelo lekusebenta noma ngayiphi indlela labayifunako ngifisa nje ake nginitshele ngitoni tshela manje Qhamnumzana, ke politiki akuyuze tisebende. Qhamnumzana, intsandwe yelinengi ayuze isebende. Intsandwe yelinengi ibole kude kuyofika ethanjeni. Uma bekungagijinyiswa emkhathini wesicuku samaKristu, bekungaba kuhle. Kodwa uma ukubeka ngephandle lapho even, konke kuthi yimikhumbi lehamba ngeliseyili futhi ingena sisimiso kunjalo impela bukani lapha namuhla kungenteka noma yini futhi bayovele nje babe yi noma yini badonsa tepolitiki letimbalwa futhi bayondlula ngekubulala ngesikhathi ngishumayela endasi lapho ngalowo busuku kutama kusinzisa impilo yalabo bokhewana lababili banelicala ngako konke ngisho nalowo mmeli wasukuma emva kwami lapho kwase uthi kulungile wathi angikholelwa ekuthatheni impilo yabantu wathi uma ndoqaphela emarekhodini enu ebugebengu ngubani lowo lothola kubulawa etitulweni tagezi netinto na akusibo labanjingile angakhona ukuthi tholela ummeli nalomunye umdonso lamanye emachinga langcolile nalamanye emasondo lapha nalamanye ngalapha nekufumbathisa lento wathi bantfanyana labaphuyile kanjalo labangenayo imali leyenele kuthi thengela kudla lokukahle ngulolo hlobo lolukutholako ngulolo ke luhlobo labalibulala ngageze umuntu lofana nalabambita ngesicuku sebantfu labangathi lutho futhi nje bavele baphakamise ligama labo lesijeziso sekubulawa nguhulumende ngathi kubulala kwekucala lokwake kwentiwa even munye umfo wabulala lomunye futhi naNkulunkulu akayithathanga impilo yakhe ngako wabeka luphawu kuye kuthi kungabibikho umuntu lothatha impilo yakhe kunjalo lelo lijaji lelikhulu Ngiyabona basisusa sigwebo kubo manje bathothola lelinye licala kusobala bathothola kudzilikelwa lijele manje lotoba yiminyaka lelishumi nakunye futhi mhlombe bamele ukuthi bacolelwe ngikuthi phatha kahle banelicala impela banelicala bebafanele kuthunyelwa ejele lekuvusetela kwetimpilo kwesikhathi sonke sekuphila kodwa kungathathwa impilo yabo akukho umuntu lonelilungelo lekuthatha impilo yalomunye umuntu cha mnumzane angikholelwa kuko cha impela oh bathi ngani abakholwa ukuthi baphumile entsandweni yenkosi ngoba ngulowo kuphela labathi ngako konke labafuna kuva ngako bafulathelisa indlebe yabo eqinisweni ekhathi lapho kanjalo neGibhithe yayingafuni kwathi ukuthi lezo sithuku sebagicike labangcwele endasi lapho kwakuyinzandwe yenkosi bebayofuna kanjani kwathi ukuthi leyo ndlotha lehlanyako lefanako ita lapho ivela ehlane nemadzevu alenga kanjena futhi wathi Faro ngita ngeligama lenkosi bakhulule labo bantwana Faro bengathi bani mine ngikhiphe leni ngephandle niyabona na Mine, uma ningakwenti, uNkulunkulu wenkosi utoshaya lesive lesi. Kusasolo ukuthi lo mdzala longakabhadli kahle enhloko, mkhipheni ayenzawana tsite. Miyeke lena hambe, lilanga litsite kubhaka ingcondo yakhe. Niyabona na? Kodwa kwaletha kwehlulelwa. Ngoba indlotsa yayingumprofeti futhi yayikadze ina isho kanje inkosi kunjalo impela bebangafuni ukukholwa iRoma beyingafuni ukukholwa nayo kodwa kwendeka ngalokufanako nje Israyeli bekangafuni ukukholwa ukuthi lowo kwakungumesiya bebangakwenda kanjani lesicuku sesicuku sebaseGalile na sithi abasibo bonke laba baseGalile na bavele phi na Dobolunu lesicuku lahamba naso na. Bona kanye lalabaphuyile kunabo bonke labangahlanganiswa ndzawonye. Nguleso sicuku latihlanganisa naso. Ngulowo lotako ukuthi omuva. Bantu labaphuyile, labo bantu labangathi lutho. Abakakhethwa abasilo loluhlobo loluhlakaniphile lesingilo. Basicuku lesiphuyile. Uyakuva kusho ngemvuselelo kulolu suku lolu. Dobolunu lesicuku lolubevako na. Hlobaluni loluya kule mihlangano na hlobaluni lwebantfu labangilo na ngeva umfo athi kungesiko kathena yebo ke bekathi akabe luhlobo lwe bekangubabe wahopu longamtali uthi angimtshela ngempaphatiso womoya loyingcwele wathi manje ngubani loyokholwa indlo lenjalo ngaphandle kwalolu hlobo loluthithe lwesicuku lonaso laphenhla wathi vumela sibanibani somabhizinisi lapha edolobheni amubi njengabo bonke athi wemukele umoya loyingcwele Kona ngidokukholwa ngathi ungakhathateki angeke aze akusho le ndoda yafa ngekushesha ngaphandle kwaNkulunkulu niyabona na caphela ngaloko lokwentako caphela ukuthi utsini ufuna impilo lefanele livangeli kunjalo Israyeli akakukholwanga lokho bese sicuku sebantfu leyo ndoda lehlanyako ligama layo linguJesu waseNazareth letelwe bacabanga utalwa lokungephandle kwemshado nalabantu bakukholwa ngoba bathi kwakungesiye wakhe ngani babe wakhe uJosepha naMaria bekatoba naloluswane ngaphambi kwekuthi ngisho bathe ba kutala ngani kutala ngephandle kwemshado futhi uyini na indvotsa lehlanyako nje ngalolunye lwalolo hlobo lwabo umfolo xakile ningayi kuyomlalela bendani na Bebathumela imiphefumulo yabo esihogweni bathatha Jesu wathi bayekeleni uma imphumbuthe ihola imphumbuthe doti mbili atiweli yini emgodzini na kunjalo bebangakwati bebangeke bakukholwe bebangeke abakhonanga kubona ukuthi kukanjani ukuthi bantu labalula nemlayeto lolula ukuthi bencatshwe bebabangela sivele sikhulu ukuthi siwe sibe imisalela manje lalelani bebangeke bakuconze lokho lesilula lesijwayelekile sicuku sebantu laba bantu katana niyathi iBhayibheli lasho ukuthi bantu katana bamuva Jesu ngekujabula ngaba nendlo lencane lenteka eMexico kungesiko kathweni General Valdena akhethe uNkulunkulu ukhanya kwake kwakhanya endleleni yakhe kulomunye wemihlangano lelo chawe lelikhulu laseCatholica lomunye wetindvuna letiphakeme kunato tonke eMexico uta ngekuthi thoba ealtar futhi wemukela umbhaphathiso womoya longcwele wabuyela endasi eMexico bekasolo angikhalela wetha endasi lapho ekugcineni nganquma kwehla inkosi yangihola ngaba nembono ngatshela umkami ngaya endasi lapho futhi ngesikhathi enda yena angilomunye wethu imvuna tabo letinkulu imvuna lenetinkanyeti letine waya enhloko hovisi kuhulumende futhi bona bamatima ngekumelana nemaprotestani endasi lapho niyathi ngako bayathi ukuthi lokhu utoba ngumhlangano lonemandla lasabekako ngako wehlela lapho wase uthola gathi lolisoja futhi ngesikhathi benda bathola inkundla lenkulu levalekile futhi bebatonga ingenisa kanjalo uhulumende bekangingenisa ngako ngesikhathi benda umbishopi lomunye walabo bishopi labakhulu welibandla laseCatholic wenyukela kuye umphathi wase uthi mnumzane ngiyaconza ukuthi ungenisa longesilo leCatholic wathi yebo uthini ngako na ngani wathi ungeke waba nendvotsa lenjalo ekhathi lapha lo uhulumende akakaze athi ngekwenta indvo lenjengaleyo kodwa wathi sesikwendile manje. Wathi ngani? Wathi le ndlotsa indlotsa lehloniphekile. Ngiyakhonza ukuthi inkulungwane tebantu iphumela kuyiva. General Valdena, ungumngani wami sibili. Wathi, futhi bekane mengameli luchobo lwakhe uyiprotestani. Niyati iMethodist. Ngako wathi lendvodza indvodza lehloniphekile ngekwati kwami. Wathi General Valdena lapha uphenduke ngaphansi kwalendvodza. Wathi ngani ungungekwati kwami umuntu lohloniphekile. Wathi tinkulungwane tebantu bayasho titota timuve. Nalombishopi wathi hlobolunu lwebantu lolungilo mnumzane na. Labangathi lutho nje ngulabo lohambako beve umuntu lonjalo. Mengameli wathi mnumzane sesibe nabo iminyaka lengamakhulu lasihlanu kungani bangathi lutho na.
That was enough. That's
loko kwakwenele, loko kwachetha indzaba. Oh hey, loko kwabahlazisa. Yebo mnumzane. Yeah. Kwase ke ngesikhathi lo mzana lomncane avuswa kulabafile ngathumela sigijimi emva kwalendvodza. Lo dzathe bekathi ngeSpanish loluswane lufe manje ekuseni ngensimbi yemfica futhi lalidliva imvula kunalabo aphendukela kuKristu cishe labathi ngulungwane letilishumi busuku ngabunye. Ebusukwini bangayitolo impumbuthe lenzala yayivuleke emehlo lapho ngembili. Oh isayizi lephindwe kathathu noma kane leli thabanekele futhi lithi aliphakame kangako emasholi lamadzala neticoko tibekwe lapho futhi nje ngibangehlisa ngetinsambo emkhathini kuthi bangingenise. Ngavele ngahamba ngaphumela lapho nje ngase ngicala kushumayela ngekukholwa. Billy Wetha wathi babe kutofanele kube khona lokwendako. Loya wesifazane wathi nginabo asha labangemakhulu lamathathu labemela phaya abakhona ukumisa wesifazane lomncanyana nje wesinza likhulu lemaphawondi cishe futhi lomuhle dzathe lomncane lothi akaphakame kangako cishe omhlawumbe kuluswane lwakhe lokucala ngingathi unamashumi lamabili nakuthathu noma iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu budzala futhi bekeme lapho netinwele takhe tilenga futhi aphethe luswane loluncane futhi bekenta ududula kwalelo layini lamadvodza bekamfucela emuva bekagibela awece ngetulu lolo swane lusengculwini yakhe noma kanjani afohle ngaphansi kwemilende yakhe noma yini bebamenyusela lapho futhi batsingeka bamkhahlele bamsuse ngembili futhi bebede likhadi lemkhuleko kuthi bamnike wathi uma ngingamvumela angene lapho babe nalolo swane lolufile lingenakhadi lekukhulekelwa futhi wathi labo labanye beme lapho atinsuku letimbili noma letinsathu kuleyo mvula nelilanga futhi avunyelwe angene embi kwabo wathi kutobanga siphithiphithi endasi lapho. Ngathi kulungile umnakethu Mo bekalapho futhi uthite kuba nempandla njengami. Ngase ngithi akadi lo dzathe ukuthi bani ngubani. Bantu labaningi kakhulu ngathi thumela nelidlanzana lebazalwane lomunye webazalwane walapha ethabanekele lo sewaya enkhathimulweni manje angisalikhumbuli ligama lakhe nje kulesikhathi lesi kodwa bekeme emuva lapho. Ngako ngathi mnakethu Mo yewuka ukhulekele loluswane akanawukwathi ukuthi ngubani noma ngimi noma nguwe yehlela lapho phansi nje ugcubeke futhi angakwati lo dzathe kukhuluma singisi futhi ngako umnakethu Mo wathi kulungile mnakethu Branham wacala kwehla ngathi njengoba bengisho fa futhi ngabona luswane loluncane lolungumMexico luhlethi embi kwami luhleka nje ngathi awuma kancane ngase ngithi mvumeleni lo dzathe lomncane endlule. Billy wathi ngeke ngikwende lokho babe lowesifazane ngathi ngibone umbono Billy wathi oh loko kwehlukile. Ngako savula lesicuku kanjalo sase siyamendlulisa nangu Eda awa ngemadolo akhe anebuhlalu bemkhuleko esandleni sakhe ngathi sukuma. Ngako ngathi babe lo sezulwini manje angathi ukuthi utokwentani angathi nje noma ufuna mine kuthi ngenelise lowesifazane ngekukhulekela loluswane noma ini kodwa ngathi ngibeka tandla tami ethi kwaloluswane loluncane egameni lenkosi Jesu indlo lefanako nje njengoba ngenda kumnakethu way alele lapho esiyilweni afile ngalolulunye lusuku ngale ngubo yakhahlela naloluswane loluncane lwaqala ukukhala kakhulu futhi lwaseluya ekuphileni kwalo ngesikhathi ngathumela sigijini umnakethu Espinosa ukuthi ahambe nalodzadze aye kudokotela bese uthola sitatimende lesifungelwe lesivela kudokotela loluswane belufile loko kwakuthi akube insimbi yelishumi ngqo ngalobo busuku luhle ngaloko kusa ngensimbi yemfica ngqo ehovisi lakhe iphethwe yinyumonia wathola sitatimende lesifungelwe lesivela kudokotela emaphepha akakhonanga ukugcina loko kuthulile niyathi ngakho bathingeka ukuthi bethe lapho baba nelingcociswano nami futhi bathi kimi wathi ucabanga ukuthi labangcwele bethu bebangakwenda loko nabo na ngathi uma baphila oh wathi ungeke waba ngilongcwele ngaphandle nase ufile nako lapho khona niyabona na nebandu niyabona ngalo lolunye lusuku lapho bebanale lesistela labaganga ngalo ephepheni na ngako longcwele lomusha wafa oh ekhulwini leminyaka lendlula noma into lefana naleyo futhi benda i sebamgcwelisile manje benda longcwele ngaye futhi basho kuthi ubuya kulabafile futhi wakhulekela lomunye umuntu logulako lobekanesifo selukimia kwakungesiso na kwakukulelinye lemaphepha bhuku cabanga nje kuthi bathama kanjani kuganga ngaloko futhi kube kepha kunemakhulu ngemakhulu etehlakalo ngqo phansi kwelikhala lebantu lapha yini leyo ndo na kuthi into idlale libandla lemaprotestani kulo niyabona bakwende kucabange lenye into bese ke imisebenzi sibili yenkosi lapho iqinisekiswa khona ngalokuphelele yafakazelwa abalokothi kuthi bathinze liphepha ngawo nako lapho ukhona bemukela simemo base bayasencaba yebo mnumzane abaconzi ukuthi ukanjani umlayeto lolula bantu labalula kwencaba indlo lenjalo ukuthi ingababangela ukuthi bangene enyakanyakeni wesifazane wathi kimi eGrants Pass eOregon ngalesinye sikhathi lesendlulile intombatana leli katolika iphuma lapho utogceka nekubhala yayiyinsatheli yeliphephandzaba iphethe bosikilidi ngesandla sayo futhi yathi ngifuna ukukhuluma nawe ngathi yini lofuna kuyisho yathi bengifuna ukubuta imibuto letside ngale nkolo yakho ngase ngithi yini lofuna kuyibuta yase ithi ukwenda ngaliphi ligunya loku ngathi ngeligama la Jesu Kristu ngelubito lwebuNkulunkulu yase iyaqhubeka itenda lohlanganiphile ngathi umzuzu nje yathi kube bengidodzingeka ngithi hlanganisa naleso sicuku sethi drum etulu lapho yathi bengeke ngisho ngifune kuba ngumkristu yathi futhi uma labo bathi labo bantu bayobusa lomhlaba ngalolunye lusuku yathi ngiyethemba ukuthi angikho lapha ngathi ungakhathateke awuna kuba khona ngathi wena kuthi ukhathateke ngaloko ngani yathi bonke loko lapho ukuchubeka nekukhala kakhulu ngathi futhi udisho ukuthi ulikatholika na yathi ngingilo ngathi bewathi yini ukuthi Maria intombi lebusisiwe kwadzingeka emukele moya loyingcwele uthi akhulume ngetilimi uthi adanse akumoya ngendlela lefanako lebenda ngayo ngaphambi kwekuthi uNkulunkulu amemukele na nimbita ngamake waNkulunkulu yathi ngumbhetho lowo ngathi umzuzu nje ngi angikafanele kubuka eBhayibhelini ngathi pho utokwathi kanjani ukuthi yini leli qiniso noma lengesilo na yathi ngithatha livi lelibandla lami ngathi leli livi laNkulunkulu nali lona khona lapha ngikuphonsela insayeya ukuthi ulibuke naMaria bekanabo etulu lapho ekamelweni lelisetulu uthi wemukela umbhabhatiso womoya longcwele njengoba kwenda bonke labanye uthi nimbita ngamake waNkulunkulu ngathi ngako ke ubita lo ngekuthi sicuse ngukhuma insila lebuyako ngathi ungakhathateke awuna uba khona lapho awudzingeki ukuthi ube nekukhathateka lokungako ngako uma kunguloko kuphela lone kukhathateka ngako kungcono ukhathateke ngemphefumulo wakho lone sono lucobo ntombatane ngathi ngiyayiyekela iyahamba manje cabangani ngako konke lokhu lokulula uNkulunkulu ukwenta kube lula kakhulu bengakwenta kanjani Ahabi bengakwenta kanjani Jezebeli bebangakwenta kanjani labo bantu lebebacabanga ukuthi Eliya bengumthakathi bacabanga ukuthi bekangilokhonda imimoya yalabafa na. Ngisho ahabi wathi, nangu lona lobangele yonke lenkathathe ku-Israyeli. Wathi nguwe lokhathathe Israyeli. Sasingakucabanga kanjani leso sive loko kwenqaba umlayedo wendvodza lenebuso lobulufifi kanjalo ingakafaki isasembatho tebupristi nalokunjalo kube kulahlwa kwaso na. Yayingakwenda kanjani iGibhithe kubusa umhlaba boFaro netigaba tayo nalo nesithundi umhlaba awukake ufike kuleyo ndzawo futhi kusayensi kanjalo njalo. Bebangacabanga kanjani kwenqaba lomprofethi lomdzala loneminyaka lengemashumi lasiphohlongo ngobudzala nemadzevu alenga inwele letimbunga agcishatela aphuma lapho lodingelwako na? Futhi aphume lapho nemlayeto kusekutheni abayekele bahambe noma uNkulunkulu utobhubhisa lesive? Bekakwenda kanjani Faro na? Utongithobela Faro. Faro wathi, ngithobe, oh yena Faro. Nelikhehla lothita lomdzala longakabhadli lanhloko bacabanga bale lomfolo njalo abhubhise sive kodwa kwakwenda. Oh he, ake sime sithi kuthula kancane imizuzu lembalwa futhi sibe nemkhuleko futhi sicabange siphila kuluphi lusuku na, sikuphi na lomunye wesimanje umnyaka wesayensi kungcono sicabange. Mhlawumbe nine bantu nime futhi nikhuleke sikhashanyana futhi nicabange kancanyana nitodiva ningcono emva kokuba senicedzile kukwenda. Kunjalo umkristu akasilo lithulusi noma lolunye nje luhlobo lweludlawu lwekukhenika embusweni lomkhulukati wetenkolo. Kunjalo umkristu akasilo lolunye luhlobo lwelithulusi lolugcina inhlangano yenkolo ihamba. Umkristu lo akusuye umkristu. Umkristu ufanele abe njengakristu. Futhi umKristu angeke abe ngumKristu athe Kristu angene kumuntu kuphila kwaKristu kuye. Khona ke kuveta lokuphila Kristu la kuphila futhi wenda tinto Kristu latenda. Ngikhuluma ngani na? Uhlobo lobuconzene nemuntu sithu sakhe kuKristu. Uyini na? Ngabe impilo yakho ilifanele livangeli na? Manje ngitama kwendlala leso sendlalelo lapho kunikhombisa loko besilisa nebesifazane lebe babesifazane labatiwako besilisa. IBhayibheli lasho nicaphelile na ngelisondo lelendlulile ebusuku indvo letsite lengikhohliwe kuyifaka Genesis sahluko sesithupha nelivesi lesine. Lawo madoda lebekatsathela besifazane babe bafati bengamadoda asendvulo latiwako emadoda latiwako ashiwo ngaphambili ukuthi atophindze ethe futhi njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa kuyoba njalo futhi ekubiyeni kwendodana yemuntu emadoda latiwako athatha besifazane hayi bafati besifazane balandzela inyama lengakajwayeleki. Bukani eNgilandi emaviki lambadlwana lendlulile. Bukani eUnited States. Bukani ndzawo tonke kugcwele bugwadla. Emadoda lamakhulu, lamakhulu emahovisi laphakeme kuletha lihlazo esiveni balandzelana nebesifazane. Leyo ndvodza lenkulu lapho eNgilandi luhlobo loluthite lwemholi wempi njengengani nike naqaphela. Bekanemfati lomuhle. Sithombe sakhe sasilapho ngakhona. Bukani leyo ngwadla yaseRussia. Kodwa yayigcoke ngalokukhanukisako konke. Uthi yatiphonsa ngephandle lapho. Kuthi ivete ebaleni inyama yayo yebesifazane. Nendvodza yathatheka kuko. Lesikudzingako namuhla madvodza aNkulunkulu. Sidzinga emadvodza kuhulumende. Leyo ngemadvodza aNkulunkulu kunjalo. Ngakho ke lelungile inkosi lemesaba uNkulunkulu. Beyingamisa wonke lombhedo. Bekungeke kube khona tintsambo letithonswako. Njengoba kwenda Davide. Wakumisa impela wakwenda ngoba bekayinkosi. Uthi kwakukhona kuphela indlela lengiyona yona ikuthi uNkulunkulu ayinkosi futhi uNkulunkulu uthumela umprofeti. Akabatshelanga yini Samuel ngaphambi kokuthi bathe bathole inkosi na? Wathi uNkulunkulu uyinkosi yenu. Ngike nganitshela yini noma yini egameni lenkosi yangafezeki na? Bathi cha kunjalo. Ngike ngaticelela yini kini kwekuthi iphilisa na? Cha, awukake uticelele kithi kwekutiphilisa. Angake nginitshele lutho kuphela loko lokwakuqinisile embi kwenkosi. Wathi uNkulunkulu uyinkosi yenu. Oh, siyakuthonza loko futhi siyathi ukuthi uyindvodza lelungile Samuel. Siyakholwa ukuthi livi lenkosi litha kuwe. Kodwa sifuna inkosi noma kunjalo. Niyabona na ngoloko laba kutholako.
IPentecost yayifuna inhlangano noma kunjalo. Yayithola kunjalo. Yayifuna kuba njengawo onke lamanye emabandla. Ningiyo. Qhubekani. Loko ngoloko nje. Loku kubitako, kodwa uNkulunkulu uyinkosi yethu. uNkulunkulu uyinkosi yethu, yebo mnumzane. Kuyini na? Kungenxa yokuthi bantu njengoba benda etinsukwini kaKristu, njengoba benda kuyo yonke iminyaka, bathola kubhaca ngelicembe. Banetivumo kholo tabo luqobo. Ningahle ningafuni ukuthi nithi ngithenge inkomo uthi ngifanele ngihambe ngibone ukuthi ngabe itosebenda yini noma cha noma ikhiphe lubisi noma inguyiphi imfuyo. Ningahle ningabi nako loko kubhaca ngelicembe. Kodwa nalo luhlobo lokuthi landulela abantu labangahle balusho. Ngi-Presbyterian asikholelwa kuloko. Ngi-Baptist asikholelwa etintweni letinjengaleyo. Yebo ke ngiluthela. Yebo ke loko akukaphathelani ngalutho nalo. Loko akusho ukuthi ngumKristu. Loko kusho ukuthi uwesicuku sabantu lesihlelile. Futhi uwelidlangala leluthela, lidlangala leBaptist, lidlangala lePentecostal. Ayikho into lekuthiwa libandla lePentecostal. Ayikho into lethiwa libandla leBaptist. Lidlangala leBaptist. Lidlangala lePentecostal, lidlangala lePresbyterian. Kodwa linye kuphela libandla, uthi yinye kuphela indlela longangena ngayo kulo, futhi loko kungekutalwa. Utalelwa ebandleni laJesu Kristu, nelilunga lemtimba wakhe, lekuthunywa kwakamoya kwasezulwini. Bese ke kuba tibonakaliso, kuthi Kristu unawe, uphila ngawe. MaKristu. Oh, ufanele ube nebuhlobo lobuqondzene nemuntu siqu sakhe kuNkulunkulu kuze ube indvodzana yaNkulunkulu. Ufanele ube sihlobo kuNkulunkulu. Ufanele abe ngubabe wakho kuze wena ube indvodzana yakhe. Uthi ngemadvodzana nemadvodzakati akhe kuphela lasinzisiwe. Hayi emalunga elibandla, kodwa emadvodzana nemadvodzakati. Yinye kuphela indlo leyo veta loko. Loko kutalwa lokusha. Lokutalwa lokusha nguyona kuphela indlo leyo veta kuhlobana naNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Emadvodzana nemadvodzakati. Ngakho ke uma loku sekwenteka, khona ke emadvodza, nangu umbuto lengifuna kuletha kini. Le ndvodza ithi, sendani ke emva kwekuba sesitalwe kabusha na? Labanengi kakhulu bangibuta lo mbuto. Ngifanele ngenteni ke mina ke uBranham na? Uma utelwe kabusha, yonke indlelo yakho iyaguquka. Ufile etintweni lowake waticabanga. Yebo ke wena uthi mina ke uBranham ngesikhathi ngijoyina libandla ngakuthola lokho. Yebo ke manje ke ngesikhathi uNkulunkulu athi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi usabaphilisa labagulako usayibonisa imibono. Kodwa mina ke uBranham libandla lami manje ukatalwa kabusha. Niyabona na? Ungeke ube njalo ngoba uma yena kanye loyo uNkulunkulu uma kuphila kwakhe ukuwe njengale lokuko lokuphila kwababe wakho. Uthi uma kona kanye loke kuphila kwaNkulunkulu kukuwe, wona kanye lo moya lo wakuKristu ukuwe, umoya ungaphila kanjani kuJesu Kristu futhi ubhale lokhu. Bese ke uyabuya kuwe futhi uphika lelo na. Niyabona na? Ungeke sewukwende. Uyogcizelela lonke livi kuthi linjalo. Ngakho ke uma uthi yebo ke ngililunga leli kahle leli bandla, loko akaphathelane nangayinye into nalo. Ngiyamathi umhedeni endasi eAfrika, emkhathini webazana nebami labansundu endasi lapho. Ngithola ukuthi phatha lokuhle kwalabo bantu kuphakeme kakhulu kune kunemaphesenti langemashumi la imfica ebantu baseAmerica. Ngani? Kuleti yethu ethive lapho. Uma intombi ingakashadi ite ifike eminyakeni lothite, noma uma seyingusayizi lothite kepha angakabi khona lose ayithethe, bayathi ukuthi kukhona lokungalungi. Bayayixosha, isusa pendi wesive bese iya edolobheni, bese ke iba limbuka nje. Futhi uma ishada, ihlola ubuntombi ntobayo. Uma le veyili lencane yobuntombi seyibhobokile, khona ke ifanele isho ukuthi ngubani lo lokwendile,
futhi bababulala bobabili ndzawonye. Bekungeke kwaba nengcumbi yekubulala yini e-America kube loko bekwentiwa. Niyabona na? Bese-ke nibabita ngemaheteni. Ohe, bangethe bafundzise bantfu labatibita ngemalunga elibandla futhi kuphilwa kanjani ngokuhlanteka. Kunjalo. Angitange ngithole nalesi sodwa sifo selicansi kulolonke luhambo eNingizimu Afrika yonke. Bede into lenjalo. Nako lapho khona. Uyabona na, indlela tethu luchobo nje letingemanyala langcolile njengebelungu. Kunjalo, sisukile kuNkulunkulu. Uma lokhu kwenteka, into loyo yenta ke, uyothola ukuthi umoya longena kuwe kusukela ekutalweni lokusha, uyokholwa futhi wende yonke into uNkulunkulu layisho evini lakhe, kuthi yakho. Kuthi uyende nayo yonke into leBhayibheli lelicaphunela ukuthi uyende uyoyigcizelela ngaAmen kuthi awuyukuma busuku nemini uze ukwemukele kunjalo kunjalo kuthi kuso sonke lesikhathi lesi impela uyokwenta ngetulu kwayo yonke into utsele sithelo samoya wena uthi ngingakhuluma yini ngetilimi na ungahle ukwende lokho futhi ungahle ungakwende ngingamemeda yini ungahle ukwende lokho ungahle ungakwende kodwa yinye into impela loyo yenda uyotsela sithelo sakamoya nesithelo sakamoya siluthando kujabula kuthula kukholwa kuqinisela bumnene bubele kubeketela lulaka lwakho aluyuba ukuthi hu Kumbula nje uma unaloko loko kufaka shevu umoya oloyingcwele usuke kuwe yabona na uma ufika endzaweni la ufuna kuhwilitisana kuyo nawo wonke umuntu lohlangana naye kukhona lokungalungi uma ufika endzaweni lapho umshumayeli ayofunda eBhayibhelini futhi kuliphutha kwenta into letsite futhi uyo kumbula nje akukho buKristu lapho enhlobo loko ukuthi manje kuthi niyobathi ngetithelo tabo ngulokho Jesu lakusho niyabona na uma kulivi futhi uNkulunkulu asho njalo lowo moya kuwe uyobambisana nalelo livi ngaso sonke isikhathi ngoba umoya loyingcwele welucobo uyobambisana nelivi ngoba livi likuphila namoya Jesu wathi emavi ami akuphila futhi uma unekuphila lokuphakathi futhi ulivi livi lingaliphika kanjani livi na niyabona na hloboluni lwemuntu lebe ungalwenda uNkulunkulu na leyo yinto yinye yekwatiwa kuthi ungumKristu uma ungavumelana ngalokugcwele etikwalo lonke livi laNkulunkulu futhi utithola uthandzana netitha takho lomunye uthi yebo ke akasilutho ngaphandle kwemgiciki longcwele futhi uqala kuthola caphela 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 kodwa uma empeleni utithola cobo lwakho kuthi uyamthanda kungakhathaleki kuthi bentani usasolo nje ubathanda niyabona na khona ke uqala kuthola nekubeketela kwakho kuvela cishe kube kudze kangako kuze nje kungabi nakuphela noma ngubani aqhubeke nje nekusho tindvo ngawe yebo ke angikhathali ukuthi uthini ungatholi kunyakatiseka uma uthola kunyakatiseka kungcono uyoguleka kucala ngaphambi kwekuthi ukhulume nabo futhi ya ya ungangeni ekuhwilitisaneni lokunengi ungathandi kungena ekuhwilitisaneni uma uthanda kubona umuntu asukuma ebandleni athi uyathi kuthini ngitokutshela sibanibani wente kuthi nekuthi wena uthi manje mnakethu lihlazo kuwe uma uthi oh kunjalo na ulalele lelo hlazo caphela umoya loyingcwele awusiwo lidamu lemangcoliso niyabona na cha 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 inhlitiyo ihlala moya loyingcwele igcwele bungcwele bumsulwa ayicabangi lokubi ayenti lokubi ikholwa tindvo tonke iyabeketela kuqinisela niyabona na ungahwilitisani Uma umndeni ungena kuhwilitisaneni, ungahwilitisani nabo. Make wakho uthi ite, ngingeke ngisakuvumela ukuthi wenyukele lapho, kulelo bandla lelidzala nhlobo. Yebo ke wena lo cabanga ngakho kuphela manje, uyekela tinwele takho tikhule, ubukeka njengalomunye gogo lomdzala. Ungahwilitisani naye. Thani, okay make. Kulungile. Ngiyakuthanda ngalokufanako nje. Uthi ngidobe ngikukhulekela kuphela nje uma ngisaphila, niyabona na? Manje ungawilithisani, uyabona na? Lulaka lutala lulaka. Into yakucala uyadi, utsabukisa moya loyingcwele asuke kuwe, utobe uphindzisela ngekuhwilithisana. Bonake moya loyingcwele usuka andize. Lulaka lutala lulaka. Neluthando lutala luthando. Gcwala luthando.
Jesu wathi ngaloku bantu bonke bayokwazi ukuthi nibafunzi bami uma ninelutsandvo lomunye nalomunye. Leso sithelo samoyelo ingcwele luthando. Uthi bewathini ukuthi ungumdali lomncane cobo lwakho na? Nakwathi lokho impela. Nibabonile abantu lenithandzako kuba ngakube. Anathi ukuthi kungani? Lolo hlobo lomuntu nje loluthandzekako. Nike nakubona lokho na? Lo nemusa nje lapho. Uyathandza kuba ngakubo lokho. Badala leso simo ngempilo labayiphilako. Indlela labakhuluma ngayo. Ingcoco yabo ngakho ke nibabonile labo laba ngaso sonke isikhathi uyabagwema sonke isikhathi bafuna ukukhuluma ngendvo lembi futhi bakhulume ngalomunye bathi oh hey nabo ke beta batogceka lomunye lapho usekhathi lapha manje utokhuluma ngalona wesilisa labatokwenda kuphela ukukhuluma emahlala angcolile noma lokuthi ke ngebesifazane noma into lefana naleyo uyakudonza nje kuba ngakubo nje uyabona na bayadala ngekungathi bantfu labahle labalungile kodwa badala leso simo netindlo locabanga ngato tindlo lotendako tendo tindlo lokhuluma ngato kudala simo ngaya ehovisi lendvodza lapha kulelidolobha nalendvodza iligonsa noma lidikhoni kungiko ebandleni lelihle ngahamba ngaya lapho kuyobona leyo ndvodza ngebhizinisi letsite futhi kunemsakato khona laphaya nalowo mculo wekuthi inyukunya noma itwist noma ngabe kwakuyini uvulwe wonke nje futhi ngiyacabanga kwakunetithombe letingamashumi lamane letinebantu ehovisi layo tebesifazane labangcunu manje ungeke sewungitshele ukuthi lidikhoni lelingakanani noma kungakanani lokunye ngikhombise lokubukako nalokufundzako neluhlobo lomculo lolulalelako sicuku lotihlanganisa naso futhi ngidokutshela ukuthi hlobo luni lwemoya lolukuwe uyabona na ya uva umfo athi mina ngende ukuthi nekuthi leso sicuku Kumbula nje angikhathali ukuthi uthini emave akhe akhuluma kakhulu tendo takhe sikhuluma kakhulu kuna noma yini lebe ingasho bekangafakaza athi ungumkhristu impela futhi mhlawumbe ende noma yini kodwa nje bukisisa loluhlobo lwempilo layiphilako Loko kusho loko langiko manje ungake ukucabange nje loko indvodza nempilo libe ingathi kukholelwa ekuphiliseni kwaNkuluNkulu loko yinto yetinyoni loko kwakule emuva eminyakeni leyendlula ayikho indvo lenjalo namuhla ngabe leyo impilo lelifanele livangeli kuthi Kristu walinyatwa ngenxa yetiphambeko tethu nangemivimba yakhe siphilisiwe thine wena uthi kodwa ngilidikhone angikhathali ungahle ube ngumbishopi ngesikhathi ngiva umbishopi shini athi cishe eminyakeni lemibili yendlula eta landasi angitange ngiphindze ngimuve ngesikhathi athi umuntu loyokholwa futhi atame kuphila ngalelo bhayibheli bekafana nemuntu lowetama kuhamba nje emantini elaneludzaka umbishopi shini wase uyajika wathi Uma ngifika ezulwini niyathi kutsini uma ngihlangana na Jesu ngitomtshela ukuthi ngingumbishop shini futhi uyothi oh yebo ngamvama ke wami akhuluma ngawe buhedeni emadvodza layo hlamba lada lelo livi uNkulunkulu bani nesihawu angisilo lijaji niyabona na lelo livi liliqiniso kunjalo Nemoya waNkulunkulu uyoconza kubhala kwakhe lucobo ukhonjwa ngekubhala kwakhe kukhuluma ngaye futhi ukhonjwa ngekukholwa futhi kukunika tincwadi takho leti kuchazako tekwatisa ningahwilitisani nalabanye futhi ningabinako lokuhwilitisana lokunengi kwemdeni njengoba ngishito luthando lutala luthando nelulaka lutala lulaka Manje ake sibukisise bukani Jesu umzuzu nje bekasibonelo senu ngiyethemba nikakhathali kakhulu bukani ake sibuke Jesu umzuzu nje bekasibonelo sethu washo njalo ngoba ngininikile sibonelo ukuthi nifanele kwenta kulabanye njengoba ngendile kini manje bukisisani ngesikhathi efika emhlabeni ngesikhathi kunalokukhulu lokukhulu impela kungakholwa emhlabeni ngaso leso sikhathi njengoba kwakusolo kukhona akudange ngisho kumlibatise wathubeka ngqo ashumayela ngalokufanako nje uthi aphilisa ngalokufanako nje akuzange kumkhathade. Kwakunebagceki, le ndoda yagcekwa kusukela esikhathini iseluswane yathe yafa esiphambanweni. Ngabe kwamisa na? Cha mnumzane. Wawuyini umgomo wakhe na? Kwenda lokho babe la kubhalile ngaso sonke isikhathi. Njalo kwenda lokho lokumthokotisako. Bukani Jesu, nikhuluma ngathi sithithoba na? Ngesikhathi uNkulunkulu uqobo lwakhe aba luswane esikhundleni sekuda ngembhedze nomncane wabantwana zawana thithe ekhaya lelihloniphekile watalelwa ngephandle lapho ethi kwendunduma yemcuba esitebeleni emkhathini wemankonyane lakhonyako. Bamgoqota ngembeleko lebeyisuka enzanyeni elijoke lenkabi lophuya kwendlula lophuyile kepha noko angumdali wemazulu nemhlaba. Ngalobunye lobubanzako busuku lobunemvu la bathi Nkosi sitoya ekhaya nawe wathi imbungushe inemgotsi netinyoni inetidleke kodwa anginayo ngisho indzawo yekucamelisa inhloko yami. Nkulunkulu Jehova wathi thoba futhi waba ngumuntu amelelwe enyameni yesono kuhlenga wena nami sibobani ke pho. Bengasibonelo sethu, ngingubani mina na, angisulutho. Bengitshela lomunye kulenzambama emhlanganweni lomncane ngathi yonke indvodzana letalwa uNkulunkulu imele ivivinyo kucala ilaywe. Ngiyakhumbula ngesikhathi nginekwami noma lihora lami lelikhulu kunawo onke. Uma umuntu atalwa kabusha kunenzawana lencane njengesayizi yelugalo lomuno wakhe uNkulunkulu la ijovela kuye incubo futhi iwela enhlitweni yakhe bese igcila njengesisimiso semkhumbi bese sathane umenda akufakazele futhi uma lokho kungekho lapho uhambile. Ngiyakhumbula lapho esibhedlela ngangithi angibe neminyaka lengemashumi lamabili nakubili budzala emashumi lamabili nakuthathu mhlawumbe ngalapho nje ngangiyinsizwa nababe wami afela etandleni tami nami ngikhuluma naNkulunkulu njengemphilisi. Nababe wami lucobo asekuhlaselweni inhlitiyo wacamelisa inhloko yakhe emkhonweni wami nami ngimkhulekela futhi ngimbona agucula lawo mehlo futhi angibuka futhi wawa kuthi ayobonana naNkulunkulu. Ngamthatha ngamweta ngase ngiyamgcwaba edute neminakethe netimbali yayisolo isha ethuneni lakhe nami ngishumayela uNkulunkulu lophilisa labagulako. Ngisebentela inkampani yetemsebenti wemphakathi ngihola boshelene lababili ngelihora nemkami asebenta ngephandle lapha efemini yemahembe kusita sikhulise umfana wethu lomncane lobekanetinyanga letilishumi nesiphohlongo budzala Billy Paul nemntana lonetinyanga letisiphohlongo lebekamphethe. Ngibone Thatha Wilson alekutisa inhloko yakhe uyakukhumbula lokho Roy Slaughter naleminye yemisumphe. Ngendani na? Ngahamba titalati nesangwetshi esandleni sami ngehla epalini futhi ngifakaza kuwo wonke umuntu londlulako ngeluthando lwa Jesu Kristu. Ngiye egaraji labo futhi ngicela ukuthi ngingalisebenzisa yini ngikhulume nabo makhenika ngingene lapho ngithi mathotha ngabe senasinziswa yini na. Ngathola indlo letsite enhlitweni yami ngingene etitolo tegrosa ngesikhathi sasebusuku ngifike ekhaya ngensimbi yesibili noma yesithathu ekuseni ngishaya tincingo talabagulako busuku bonke. Ngiya ngihlale phansi nje nginjinje futhi ngigcoke timpahla tami temsebenti futhi ngihlale lapho esitulweni futhi ngiphumule kuze kuphume lilanga ngisukume ngihambe futhi sengonze kakhulu ngekuzila kudla nekukhuleka ngithe ngidzingeke kuthi ngikhuleke kuthi ngifake emahudlu ami kuthi ngikhuphukele esigodweni. Ngishumayela futhi ngishumayela kuthi uNkulunkulu bekamkhulu uNkulunkulu bekanesihawu uNkulunkulu bekaluthando kubantu futhi lapha babe wami afela etandleni tami nebanakethu bafa wabulawa ngesikhathi ngime epulpit endasi lapha kuleli lelincane libandla lePentecostal lemakhalathi ngishumayela. Beda bangitshela umnakeni ubulewe le etulo emgwaqweni lomkhulu imoto imshayisile futhi yambulala ingathi emnakabo lucobo inhonza ehembeni lakhe lapho amcukula khona emgwaqweni lomkhulu. Ngemuva nje ngqo kwakumngcwaba babe wami wafa kwase ke lapho kwalala umkami ngephandle lapho Ngase ngiyahamba ngita ngalapha kuleli tabanekele. Ngisuka kuleli lapho lomsamo ume khona. Ngatshela abantu tinyanga leti sithupha ngaphambi kokuthi kwendeke. Utofika zamcolo. Ngase ngibona ingelosi ithatha luthondvolo futhi ikala emafidi langemashumi lamabili nakubili eti kwestaladi spring. Sandy Davis nabo bahleti lapha. Bahleka bathi kwakuthi akube ma inji lasiphohlongo noma lalishumi nga 1884 mfana. Yini lele khuluma nawe na? Ngathi kutoba njalo ngoba ngibone lelinye emaphupho lo waphupha ubuka futhi kwangitshela kanjalo futhi utoba khona futhi kunemaki eStaladini Spring namuhla emafidi langemashumi lamabili nakubili emandi. Ngathi ngagibela ethi kwesicongo salithabanekeli ngesikephe futhi ngakwenda. Ngaleso sikhathi umkami wagula ngamkhulekela futhi ngeta ethabanekeli bantu bekamlinzele ngathi uyafa. Oh ngumkakho nje lowo ngathi uyafa. Ngawelela lapho ngakhuleka futhi ngakhuleka ngakhuleka futhi ngangeneka tandla tami wabamba sandla sami wathi Billy ngiyohlangana nawe kuseni. Ngime lapha ya wathi ubuthi abantwana bese uhlangana nami esangweni. Ngathi ucale nje kumemeta Billy ngiyoba lapho. Niyabona na wase uyaphuma. Ngambeka phansi lapho emoshali ngenyukela ekhaya kuthi ngiyoqhambalala kuthi sengikwendile. Diliphoni lomncane bekahlala nangosikati Roy kanye nabo agula kakhulu dokotela bekamgathe kuthi angafa noma kunini. Mina ngikhulekela Billy kuthi naku kufika umnakethu Frank kuthi wangithola wathi umncane wakho uyafa lentombadanyana. Ngaphuma esibhedlela dokotela ade bekangangivumeli ngingene wathi une meningitis utosithwala usiyise kuBilly Paul. Wathi kunesi akanginike lolunye luhlobo lwendvo lebovu ukuthi ngiyinathe kuthi ithi kwehlisa tinhlungu lendvo letsite kungithulisa. Kuthi ngabalinza ukuthi baphume kuleli gumbi ngakuchitha ngelifastelo ngathi shelele ngeminyango longemuva ngehlela ekamelweni lelingaphansi. Nako kulele loluswane lapho embi kwesibhedlela liwadi lelikhweshile kulamanye imbungane konke emehlweni alo lamancane kanjalo. Ngathatha sivimba mbuzulwane lesidzala ngathi phunga ngase ngisibeka etikwalo. Ngashona phansi ngathi Nkulunkulu nakuya kulele babe wami nemnakethu ngaleya netimbali ethuneni labo. Nako kulele Hope alele ngaleya kuthi nalo neluswane lwami lufa ungaluthathi Nkosi. Wavele nje wehlisa likhethini kwaba ngathi uthi thula angifuni kukuva Nhlobo. Bengakhulumi ngisho nakimi. Manje ke uma bengakhulumi nami wase kusikhathi sasathane. Wathi futhi bengicabanga ukuthi wathi wena bekangunkulunkulu lolungile. Yini kepha konke lokhu lompongoloza ngako na? Usengumfana nje. Calata kuleli dolobha onke amantombatana nabo bonke bafana lowake batihlanganisa nabo bacabanga ukuthi ulahlekelwe ingcondo. Ulahlekelwe manje bengeke angitshele ukuthi kude enkulunkulu ngoba ngase ngivele ngikubonile kodwa wangitshela ukuthi bengenandzaba nami. Ngahlala busuku bonke gonqo yonke imini ngasho lokho kuNkulunkulu ngenteni na ngikhombise Nkosi ungavumeli lo longenacala athe ahlupheke ngami uma ngente lokungalungi. Ngangingathi ukuthi bekangivivinya kodwa yonke indvodzana leta kuNkulunkulu ifanele ivivinywe. Ngathi ngitshele ukuthi ngenteni ngitokulungisa ngenteni ngaphandle kokushumayela imini yonke nebusuku bonke gonqo futhi nje ngimnike impilo yami njalo njalo na ngenteni na. Sathane wathi nakho-ke uyabona manje uma sekufika kuwe futhi ubatshele bonke ukuthi uyakholwa ukuthi ungumphilisi lomkhulu futhi nako kulele luswane lwakho lapho luyafa uyala ngisho nekuva umkakho ubulewe nyumona yesifuba sengadi uthite abengakhona kuphilisa imidlavuza futhi nangu lapha manje ukhuluma ngaye angilolungile nekuthi ulunge kanjani kubantu uthini ngaweke. Ngase ngicala kumlalela loko kuzindla ngacabanga kunjalo wathi angasho akadzingi ukuthi akhulume livi buka nje luswane lwakho futhi belitophila. Ngathi kunjalo futhi naloku nje umendele lokukhulu futhi noko nguloko lakwentela kona. Ngathi kunjalo ngase ngicala kucabanga yebo ke ini niyabona na yonke into iqala kwehlukana uma kufika emizindlweni kodwa uma kufika kuloko loko kwasala kulenga kwahlala lapho ngase nje ngilungele ukuthi khona ke ngitoyekela kodwa lapho sekufika phansi lapho khona onke emandla ekuzindla sekehlukene khona ke kweta kuloko kuphila lokuphakathi loko kutalwa lokusha kube ke kwakukadze kungekho lapho kube ke kwakukadze kungenako ke sasingeke satane ngendlela lesi satana ngayo manje leli bandla belingeke libe lapha kanje inkulungwane netigidzi umhlaba wonke jikelele kodwa akabonge uNkulunkulu kwakulapho ngakho ke ngesikhathi ngicabanga ini ngingubani mina empeleni na ngingubani mina kusola bukhosi bakhe na ngingubani mina kusola umdali lo nginika kona kanye kuphila kwami lapha emhlabeni na ngamtholaphi lo mthana na ngubani lo wanginika yena na hayi wami empeleni wangiboleka yena nje kwesikhashana ngathi sathane suka kimi ngewela ngabeka sandla sami kulo mfana ngathi uNkulunkulu akubusise sithandwa ngemzuzu babe utokwehlisa akubeke emkhonweni yamake dingelosi titothwala umphefumulo wakho lomncane uthi ngiyohlangana nawe ngaloko kusa ngathi Nkosi ungiphe yena uyamthatha noma ungibulala njengoba Jobe asho noko ngiyakuthanda futhi ngiyakukholwa Uma ungithumela esihogweni ngitokuthanda noma kunjalo angeke ngasuka kuloko nako lapho khona bekusolo kukuhlakanipha nje konke kwase kwehlukene kodwa ufanele ube nebuhlobo lobuqondzene nawe ufanele udalwe kabusha kungaleso sizathu bashumayeli babaleka inkokhelo letinkulu netindlo bathi ayikho indlo lekuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu ayikho indlo le njengaletindlo leto abakake sebabe kuleyo nkundla lengcwele njengoba bengikhuluma manje ekuseni abathi lutho ngako bangasho kanjani ukuthi babantwana baNkulunkulu kepha baphike livi laNkulunkulu na ungakwenda kanjani uphikise wona impela umoya longcwele lo wakuthenga na oh khumbulani nje Jesu wathi thoba qobo lwakhe ekufeni entela wena bengawilithisani ngesikhathi bamkhafunela ebusweni bakhe akaphindiselanga ngesikhathi bamhluthula silevu sakhe akasidonsanga sabo ngesikhathi bambhamula luhlangothi lunye lwebuso lololunye akazange ababhamule wabakhulekela wachubeka ngekuthobeka bekasibonelo sekuthobeka bekagcwele kukholwa ngani na bekathi ukuthi emavi akhe bengeke ehluleke waphila kakhulu ngelive wate wabalive oh uNkulunkulu angibambelele ngetandla tami totimbili kuNkulunkulu embi kwalethe thameli lethe angiphile kanjalo akuthi lelive like libe njalo kakhulu kuthi mine nalelive kube yinto lefanako akuthi emavi ami abe ngulelive akuthi kuzindla kwenhlitiyo yami akuthi yena abe senhlitweni yami emcondweni wami abophele imiyalo yakhe etulu ensikeni yokuhlakanipha kwami ayibophele ensikeni enhlitiyo yami angibone yena nje uma silingo sivuka angibone Kristu uma tindzo ihamba ngalokungesiko angibone yena nje uma sengilungela nesitha sitama kungenda ngithukutsele angibone Jesu kuthi bekangentani yena na bekasevini kakhulu sibili kwaze kwathi yena nelivi baba yinto yinye lefanako bukisisani bekangatsingeki kuthi awilithisani bekathi kuthi yena nelivi bekafana bekathi kuthi bekalivi laNkulunkulu lentiwe labonakala nekuthi umiyalo waNkulunkulu ekugcineni uyonqoba umhlaba bekakwathi lokho livi lakhe bekanekukholwa bekathi kuthi bekakuphi Bengatsingeki kuthi axoxisane kuthi athi lapha ungeta ngalapha Devel wathi manje buka ungayenda imimangaliso uyathi kuthi unekukhola lokukhulu ungenda imimangaliso ngitokwakhela sakhiwo lesiyisayizi lephindwe kabili kuya ora Roberts ngoba abantu bonke indzo kuphela lofanele uyende bakhombise zuba kulesakhiwo lesi lapha yehla nje uye phansi ngoba kubhaliwe Uyabona tingelosi titokwethwala funa noma ngasiphi isikhathi lunyawo luwele etjeni niyabona na bekathi kuthi bekanemandla bekathi kuthi bekangakwenda bekathi kuthi kwakukuye kodwa bekangafuni ukusebenzisa ade uNkulunkulu amtshele ukuthi akwende niyabona na ufuna kube uNkulunkulu kuye kube livi kuko konke futhi bekakwathi lokho ngesikhathi akhuluma noma yini kuthi kwakulivi laNkulunkulu futhi naloku nje emazulu nemhlaba kwendlula lelo livi ngalelinye lilanga liyonqoba Benga wilitisane futhi abe nekuphikisana. Beyakhuluma nje emavi aNkulunkulu. Lonke livi leliphuma etindzebeni takhe kwakulivi laNkulunkulu leligcotshiwe. Bekungeke kwamangalisa yini uma besingakusho lokho. Livi lami nelivi laNkulunkulu liyafana. Lengikushoko uyalihlonipha ngoba angenti lutho athe angitshele kucala. Oh, naso sibonelo sakho. Nayo ke impilo lefanele livangeli. Hayi labo bapristi lebekafunde kakhulu futhi apolishiwe futhi banalo lonke lolothumo lolukhulu futhi beme bende imikhuleko lemitse futhi bashwabudzela tindlu tebafelokati futhi bashwabudzela tihlalo letiphakeme ebandleni donke letinto leti lapho beba leyo kwakungesiyo impilo lelifanele livangeli kodwa bekalifanele livangeli kakhulu Ngange kuthi uNkulunkulu waze wathi lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kakhulu ngayo yiveni livi lami lingiyo ilivi lami yona nami siyafana yatini bukisisani lokhu manje bekati kuthi livi lakhe lalithothe ekugcineni lincobe live bekati kuthi livi lakhe lalivelaphi bekati kuthi lalingeke selehluleke Kungaleso sizathu athi ngokubili emazulu nemhlaba kutawendlula kepha livi lami aliyuze lehluleke nabona na bekangakusho lokho owa kwakungumuntu loyo yena nelivi laNkuluNkulu baba ngulabafanako wathi kubo benifanele nende lokhu nalokwa wathi ngubani longangilahla ngesono na ngubani longangimangalela na sono kungakholwa Uma mina ngemuno waNkuluNkulu ngikhipha emadimoni emadvodzana enu iwakhipha ngabani na niyabona na kwakungesiko lokho ngako kwakudzingeka kube ngulenye into letside niyabona na uma mina bathi yebo ke sikhiphe emadimoni wathi uma ngikwenda ngemuno waNkuluNkulu live laNkuluNkulu leliqinisekisiwe manje ke emadvodzana enu iwakhipha ngabani na Ngako dijajele wena. Bantu bangetinsuku takhe nebantu bahlekisa ngaye, bakhuluma ngaye. Kodwa yena bamehlisa sithundi ngayo yonke indlela lebe bangakwenda ngayo. Bamtshela ngato tonke tinhlobo tebubi, bamelene naye, kodwa wachubeka. Manje ngifuna ukuvala emzuzwini ngekusho lokho. Bantu balolu tinsuku Basicuku lesiguliswa imizwa bantu balolu suku basicuku lesiguliswa imizwa bayesaba kuthatha tethembiso taNkuluNkulu Emadvodza elibandla inhlangano yelibandla inhlangano temabandla tiyesaba kuthatha insayeya yembhalo kaNkuluNkulu walolu suku siyachonza Siyachonza kuthi timo tato tesimanje nelivangeli lato lenhlaliswano letilishumayelako alinakuhlangabetana nensayeya yalelihora. Akukho ngetulu kwekuthi Samson bekangahlangabetana nayo esimeni sakhe. Kwathatha uNkulunkulu. Futhi nalo luhlelo lolwake thembisa. Ngitofika kuloko emzuzweni nje. Ngifuna kubamba lelo livi umzuzu. Ngaloku nje batibita ngemKristu. Batithathela tivumo kholo letendiwe ngumuntu, kuthatha indzawo yelivi laNkuluNkulu. Ngako, bangasithatha sivumo kholo, ngoba umuntu wasenda, kodwa bayesaba kweneka kukholwa kwabo lapho kuNkuluNkulu, labatisho ukuthi bayamthanda, kunjalo. Bese ke uthi leyo mpilo ifanele ivangeli na, ngeke naloku nje bangemalunga elibandla, kodwa lokho akukalifaneli livangeli. Cha impela livangeli Jesu wathi hambani niye even longe futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe leti bonakaliso leti titoya landzela emakholo futhi uma uphika lokho kuthi kulandzela emakholo ungaba kanjani nempilo pho akunandzaba ungahle ungalisho ligama lelibi ungahle ugcine yonke imiyalo lelishumi lokho akuyuhlangana ngalutho nayo isasodo ingalifaneli livangeli niyabona na Bengeke labo bapristi bakugcina lokho kepha beka solo angalifanele wathi nine nibakayihlo wena udeveli ngubani lo bekangakhomba liphutha ethi kwanoma nguyipi yalawo madoda na libala linye lelicala ukuthi bekagcotshwa ngematshe ngaphandle kwesihawu emadoda langcwele na Jesu wathi nine nibakayihlo wena udeveli Ngesikhathi livangeli lingena kuwo naloku batibita ngamaKristu bathanda kubambelela ukuthi ivumo kholo tabo oh ivumo kholo siphemba futhi sigcwalisa kucabanga kwebantu besimanje balolu suku. Nendoda letoba nempumelelo kulolu suku itofanele ihambisane nemthumo wesimanje wekucabanga. Ake ngikusho lokho kahle futhi kucace. Nyabona na, indoda uma utoba nempumelelo utofanele uhambisane nekucabanga kwesimanje kwalolu suku. Ku bahamba yonke indzawo bathi, "Oh, ayisiyo sikhandwa na, ayimangalisi na, ingahlala nje lapho iconze ngqo, futhi ayisihlalisi kweca imizuzu lelishumi nesihlanu, nemelusi wethu akahlali njalo asithethisa ngale tindlo leti. Lihlazo kulowo melusi, noma ngiyiphi indvodza lengema epulpiti, futhi ibuke sono salolu suku, futhi ingamemeti, ikhona indlo lengalungi ngaleyo ndvodza. Ayikalifaneli leli vangeli letisho ukuthi iyalishumayela. Kunjalo ngako ngekwenta njalo batendela kubhaca ngelicembe ngekuthi manje buka libandla lami lenye indvodza yefika lapha kungesiko kadzeni ebandleni lelikhulu lelithide futhi yayibhala lucwaningo ngesifundo lesithide futhi yathi ngibhala ngekuphilisa kwaNkulunkulu yathi mina kethu Branham siyakuthanda ehlelweni lethu lelinye lemahlelo lamakhulu kunawo onke lelinye lalamakhulu esive noma umhlaba yase ithi siyakuthanda kuleli hlelo yayikhona lapha nje eJeffersonville kodwa yathi ngitele ukuthola ngalokuphilisa lokhu kwaNkulunkulu yathi kunasinye kuphela sici libandla lami empeleni leli sitholako niyabona na yathi utihlanganisa nemapentecostali lamanengi kakhulu ngathi yebo ke manje uyati lokho kunjalo ngathi lelo liqiniso uyati bengisolo njalo ngifuna lithuba lekusuka kuwo ngathi ngitokutshela kuthini ngitota edolobheni lakho wena yenta libandla lakho lingisithe ngetimali oh yathi bangeke ngathi nguloko lebe ngikucabanga nguloko lebe ngikucabanga yathi uyabona lihlelo lami lingeke likumele lokho lokho kubhaca ngelicembe nje njengekuthi ngithethe umfati noma ngithenge inkhabi angikhathali ukuthi dingakhe ticu tebudokotela lonato nekuthi ubukwa kangakanani lihlelo lakho lolo hlobo lwenkonzo alulwifaneli lelivangeli lelibhalwe kule ncwadi kunjalo Noma nguliphi lilunga lelibandla leliyovumelana netindlo letinjengaloko futhi batibite ngemkristu futhi baphume lapha futhi baphile nebesifazane baphungula tinwele tabo futhi bagcoka timphahla libhayibheli lelithi bangathigcoki besilisa bachubeka ngendlela labenta ngayo manje simo sekumesaba uNkulunkulu banatha tinatho futhi babhema tigazo futhi bashada emahlandla lamanengana futhi baba ngemadikoni elibandla futhi ngisho nebelusi kanjalo njalo nebantu labahambisana nendlo lenjengaleyo lolo hlobo lwempilo alulifaneli livangeli wesifazane loyohamba futhi aye elucingweni futhi ahlebe futhi aqale kuhwilitisana ebandleni netindlo letinjalo leyo akusiyo impilo lefanele lelivangeli lesitolimela noma ngumuphi umuntu loyobhidlita libandla bese uqala incabano emkhathini webantu netindlo letinjalo akalifaneli lelivangeli lesilishumayelako impela simo sekumesaba uNkulunkulu baphika emandla ako lamandla aNkulunkulu lanigcinako kulokunjalo caphelani manje abakwenti bangeke bake bakwende nje bavika ngelicembe ukuthi libandla labo alikholelwa kulo ba yebo ke kodwa Jesu bekangathi athi endvotheni kusihlwa akhulume enhlitweni yayo futhi athi ngifuna uhambe ushumayele livangeli leligcwele libandla lami alilimeli inkosi ungixolele uma uthanda nginenkhokhelo lenhle mine uyathi ngingumelusi kulelinye lemabandla lamakhulu kunawo onke kuleli dolobha inkosi Oh sithumisa ligama lakho endasi lapho yebo mnumzane impela siyalithumisa ngingeke ngikwende lokho kubhaca ngelicembe lokufanako yindwe lefanako ngako abethi emkhosini wakamoya welakhe lelethenjisiwe livi leliqinisekisiwe akashonge yini Jesu ukuthi lapho inyama ikhona inkhozi tiyobuthana inkhozi hayi bolo khebe manje inkhozi lapho kukhona kudla kwetilwane kanye ne nengcuba konake bolohlebe bayobuthana kodwa lapho lensha inyama lehlobile ikhona inkhozi tiyobuthana niyabona na impela lapho livi kudla kwelukhozi tiyobuthana Ngako abethi emkhosini wakamoya labamenyelwe kuwo. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu unike iAmerica simemo kule minyaka lelishumi nesihlanu leyendlulile kuya emvuselelweni lenkulu, kuya emkhosini wakamoya na. Beda yini? Cha mnumzane, cha mnumzane. Ngako ke kwenqaba kuda, ngabe leyo mpilo ilifanele livangeli naloku nje batibita ngaloko na. Nesikhathi indoda ayifika kimi kungesiko kagcene yahlala etafuleni yase ithi nakethu Branham ngifuna kufinyelela ngale kwelitafula indoda lenkulu ngifuna kubamba sandla sakho ngiyakuthanda ngangisenkonzweni futhi ngayiva ishumayela yathi ngiyakuthanda ngikholwa ukuthi uyingcebo yaNkulunkulu ngathi ngiyabonga dokotela ngiyakuthanda nami yathi ngifuna ukukutshela ukuthi ngikuthanda kangakanani njengemnakethe yase ithi uyayibona indlovukazi yami lencane ihleti lapha umkami na uyamkhumbula na ngathi ngiyamkhumbula yathi dokotela umniketa emaviki amabili ukuthi aphile anemdlavuza losimila uthi wena wefika edolobheni uthi wamkhulekela uthi wabuka etulu uthi wabona umbono wabuka emuva wase ungitshela ukuthi isho kanje inkosi utophiliswa leli bala lelikhulu emhlane wakhe lashona ekhathi kanjalo lalibukeka njengalenkhulukati njengengcenye yelibele lewesifazane lidonsekele ngekhathi emhlane wakhe emgogodleni wakhe ngqo akukho ngisho nalelincane libala lawo namuhla yathi nayo ihleti indlovukazi yami iyaphila namuhla yathi yini lenye lebe ngingayenda ngaphandle kokuthi ngikuthande ngekukhuleka lo mkhuleko wekukholwa na ngingayekela kanjani ukukholwa ukuthi uyingceke yenkosi ngesikhathi ungibona futhi washo kona kanye nje lokwakuthi okwendeka na yathi manje kukhona lenginako kwakho mina kethu Branham yathi ngiwenhlangano yemapentecostal lenkulu kunayo yonke lekhona ngathi yebo mnumzane ngiyakwathi lokho yathi ngicothene bazalwane kungesiko kagcele uthi bangitshele ukuthi ngixhumane nawe uthi ngikutshele ukuthi kwakungemahloni ukuthi wathatha leyo nkonzo loyinikwe uNkulunkulu wayisa esicukwini sebantu labasuka emfuleni nangakhona kanjalo ngathi lo kunjalo na yathi yebo yathi uNkulunkulu wathumela leyo nkonzo ukuthi ishaye tindzawana temizwa tindzawo letinkulu letihamba embili ngabona devil akhuluma ngaso leso sikhathi ngacabanga ya gcuma wehle kulenzaba uthi ukhombise uyadi usuke kulesakhiwo niyabona na niyabona na ngacabanga mhole nje uye phambidlana make wami lomdzala bekavame ukuthi nika inkomo intsambo leyenele idoti lengisa yona lucobo ngathi ngabe kunjalo na yebo yathi kulihlazo ngaloko lokwentako yathi uyini na namuhla kulukhuni nje nekuthi utithengele kudla yase ithi buka ora Robert nabo bangena futhi baphume lapho naloku kodza ekhulwini kwenkonzo lonayo buka ukuthi bahambani ngathi ya kunjalo niyabona na yase ithi licembu lami litokuthatha litokufaka ngqo nje njengalomunye wabazalwane bethu bonke batokunika ligunya lenhlanganyelo uthi sitoxasha indiza uthi sikunike umholo wakho wemakhulu lasihlanu ngeliviki noma ngetulu uma ufuna uthi sitokuthumela kuwo onke emadolobha lamakhulu eveni loku kwendeka ePhoenix ngqo eArizona ngale kwelitafula nje yase ithi uthi sitokhokhela yakho yathi manje ke uyekele live live lelingaphandle uyekele tikhulu bafola bakhulu labasetulu etulu yathi uhlala njalo ukhuluma ngekuba phansi nekuphuma sinaloku setulu nangephandle yathi babonise sandla senkosi khonake ngito wabahambisa nemkami nalabanye bangafakaza ukuthi leto tinto lotisho ukuthi yafezeka yathi yebo mnumzane lokho kungaba kukhulu manje niyabona le ndlotha isesikhundleni se-DL LLD umbhali wetincwadi niyabona dokotela wencwadi lefundwako umbhali lokahle indlotha lekahle niyabona na yayingawadi umbhalo benathini ukuthi lengelosi leyenda letho tinhlobo temisebenti ayizange iye eSodoma na yahlala naleli cembu lelibitelwe ngaphandle Abraham yayingakwadi nje ngavele ngayiyekela kanjalo yathi nje kuhlala lapho kancanyana ngifuna kubona nje ukuthi lolugibe kwakuyini ngathi yebo ke ngitofanele ngende njani na yathi yebo ke nayo uBranham into nje kuphela labayishito sicocile ngayo
tintfo letimbalwa, tintfo letincanyana nje lotifundzisako kutsi nje utibeke eceleni. Ngathi kwenta sibonelo nje, kungaba yini mnakethu? Oh, yathi umpapatiso wakho uyathi. Uyathi uthi nje kupapatisa njengebakamunye, into lefana naleyo. Yathi tintfo letincane njengaloko. Ngathi oh, ngachubeka yase ithi bufakazi lobubonakalako bekucala nebashumayeli besifazane netintwe letincane letimbalwa njengaloko. Ngathi ngathi uyati ngiyamangala ingceku yinye yankulunkulu ingacela lenye ingceku yankulunkulu emva kwetilokotho lotendile futhi ungibita ngemprofeti futhi wathi kuthi livi lenkosi noma sambulo selivi sitha kumprofeti. Bese uyajika Dokotela Pop akukhulumi ngenhlakanipho yakho lenhle futhi usho futhi ucele ingceku yinye yankulunkulu ucela lenye ingceku yankulunkulu ukuthi incemphetise entweni le kusho lukhulu kuyo kunempilo cobo lwayo. Ngathi cha mnumzane nakethu Pop ngingeke ngakwenda kwasanhlobo cha mnumzane kuyini na kuneluhlavu lokuphila lokuphakathi luphile noma lufe noma ngabe ungumfolo omkhulu noma awusuye umfolo omkhulu ngendlula khona ngalele linye lilanga kungesiko kwentela phansi lamadoda lamabili ngabuka ngaleya futhi kwakunesithombe lesikhulu lapho eTulsa eOklahoma indzawo ya Ora Roberts letako isemina yekufundzisa abashumayeli iTobita futhi ngiyamati Demos Shakarian umnakethu Carl Williams nabo labasebhodini yemagonsa bayo emadola latigitsi letingemashumi lasihlanu nesakhiwo semadola latigitsi letintsathu umfana loyiPentecostal loko kungulokunengi nengi lokukhulu uNkulunkulu lamendele kona. Ngacabanga mina nesemina ngiphambene nayo kwecala nje futhi kwathi likhaya lesikhathi lesitako sesemina lenkulu ya Ora Roberts ngahamba ngachubeka ngehla ngemgwaqo kwakukhona indlo lenkulu yesimanje na Ora Roberts ethendeni lelincane lelimanikiniki uta emhlanganweni wami ngaleya edolobheni eKansas eKansas kwathi likhaya lesikhathi lesitako la Tommy Osborne ondvotsa cisha indzawo yamadola latigitsi letintsathu noma letine iya etulu kanjalo futhi lapho Tommy Osborne lenye yamadoda langemaKristu lamahle kunawo onke uyindvotsa sibili indvotsa lethunywe uNkulunkulu sibili wema ngconge sheya kwesitaladi lapho lomncane umfana lonekwethuka umfana lomncane nentombatane emotweni bagijima ngalapho baphuma wathi mnakethu Branham ngangilapho ngesikhathi ngibona lolo hlanya luphuma lugijima uthi ngakubona wena ulukhomba ngemuno wakho ebusweni balo uthi uthi egameni la Jesu Kristu phuma kulo ngalubona luwa ngasethinyaweni takho emva kokuba selubeke isiprofeto salo lwathi ngusihlwa ngitokushaya uphume uyothi ngcu ekhathi kwaletothi thameli tebantu labangemakhulu langemashumi lasithupha nesihlanu futhi wathi ngakubona ume lapho awuzange uphakamisele iphimbo futhi wathi egameni lenkosi ngenxa yokuthi uphonsele umoya waNkulunkulu insaye yakusihlwa utowela lapha etinyaweni tami lwathi ngitokukhombisa ukuthi ngitowela kutabantu inyawo futhi ngathi phuma kulo sathane lwavele lwawa lwagenuka futhi lwacinzethela etinyawo tami esiyilweni ngqo wathi uNkulunkulu uNkulunkulu mnakethu Branham kwaphela nje wathi ngangitibethele endlini tinsuku letimbili noma letintsathu akaceki utococa ngako akanamahloni ngako wathi ucabanga ukuthi unesiphiwo sekuphilisa na ngathi kukhohle Thomi wathunyelwa kushumayela livangeli hamba ulishumayele hamba nemnakethu Bozwet lapho ngabuka lapho futhi ngabona ngacala ngaphambi kwalabo bobabili ngacabanga nango Ora Roberts nemishini lengemakhulu lasihlanu kuthi akukho ngisho nesandla semuntu lesithinta tinhlavu temagama emadola latigitsi letine eposini emnyakeni lophelile digitsi letine kunye kulokune kwayo yonke imali leyathathwa kuwo wonke umhlaba webantu labamaKristu jikelele kunye kulokune kwemali kuwo wonke umhlaba webantu labamaKristu kungena endvotseni yinye indzawo lenjepho ngaphumela lapho kuyobona uthi manje oral ngumnakethu ngiyamthanda ungumfosibili umfo sibili futhi ngiyamthanda futhi ungatisa kakhulu impela nje futhi ngiyamatisa kakhulu nami asivumelani nje ngembhalo futhi Tommy Osborne hayi lo ngcono nje ngimatisa kakhulu impela ungilomunye wamadoda lamahle kunawo onke lengike engahlangana nawo Tommy Osborne nalawo madoda ngacabanga ngesikhathi ngiyongena ehovisi lawo futhi ngakubona lebe banako ngicabanga ukuthi ngingaba nemahloni ngawo kuthi ede abone wami umshini munye lomncane wekuthayipha nathi sitama ukukhipha tinhlavu temagama futhi indlo lenjepho ngahlala ekugcineni kwencola ngaleso sikhathi ngacabanga ungaba yini lokho na ngase ngiyaphuma ngacabanga yebo ke likhala esikhathi lesitako la Ora Roberts likhala esikhathi lesitako la Tommy Osborne lomunye akakhulumi nalomunye ngako ngewuka ngemgwaqo ngacabanga kodwa mine ke futhi into letsite yathi buka edulo ngacabanga yebo nkhosi angibeke ingcebo yami ezulwini Ngoba kulapho la inhlitiyo yami ikhona khona manje angikusho lokhu ngekujabuka ngikusho nje lokho ngoba kwendeka naNkulunkulu uyathi ukuthi lokho kunjalo niyabona na iphi ingcebo yakho na uyafuna kuba ngilomunye umuntu lothite lomkhulu na uma unguye awusimuntu ufika endzaweni ute ungabe usafuna kuba ngumuntu lothite lomkhulu ufuna kuba ingceku lencane lethobekile kuKristu nguleyo indlela yokuphuma nguloko kuphela umnakethu boze nabo wenta libandla eChicago badzingeka nje bayekele libandla laseFiladelfia kulelo hlelo manje bebakhuluma ngekuthola lomunye umfo nelibhanti lakhe lelibheke emuva kanjena iDD letside ngathi seniyaphuma ke endleleni uma nifuna ukuthola umelusi sibili walelo bandla qolani umfo lomtsadlana lothobekile lokungeke akhone ngisho nekuthi afunde igama lakhe nenhlitiyo yakhe ivuthela uNkulunkulu thathani lo mfo nje ngulowo lenifuna kumthola umuntu longatathi tonke letinto leti umuntu longeke aphoqelele futhi ashayele futhi aniphonze ukuthi tonke tinhlobo tetikwenete yonke lenye into futhi nje anondle ngelivi laNkulunkulu ngulolo hlobo lwemuntu lokutholwa ngakho bangeke bethe emkhosini wakamoya ngifanele sale ngivala sengece isikhathi manje cishe emizuzwini lesithupha sitobe sesiphuma inkosi thanda ngivala abanye bathi kodwa mina kethu Branham kungcono usekele leso statement uthi bantu abasibo labaguliswa imizwa labantu laba abasibo labaguliswa imizwa kuphela nje bafundzile bangu labaguliswa imizwa labafundzile konake kunjalo ya abasibo labaguliswa imizwa bangu labafundzile ngakho ke ngifuna kunibuta umbuto niyabona na niyaconza ngifuna kunibuta umbuto ke ngicela nichaze tento tabo tanamuhla uma bangesibo labaguliswa imizwa ngitsheleni ukuthi yini lebenta bente njengoba benta uma bangesibo labaguliswa imizwa niyabona wonke umfo adonsela lihlelo lakhe bugovu Jesu bekangenjalo bekangajaki ngalutho niyabona na Bengesiye loligovu bekasibonelo sethu buqala lesive sinebuqala lobunengi kunalobo lesake saba nabo yini lengalungi na emachitshana nemabhungwana emalunga elibandla atibulala timpilo emadvotsa adubula bomkawo nemndeni futhi ashisa abantwana bawo futhi bukani ligagasi lebuqala abasibo labaguliswa imizwa na pho yini indzaba yini tendo tabo na Give letihlanyiswa ngemandla yonke tifuna kuthatha konke lokusele futhi tikwende umjeka munye sive sinye loko kube ngumjeka wabo nesive sabo kuhlanyiswa ngemandla kuba nesimilo lesibi ngani lomhlaba unesimilo lesibi kakhulu kunaloko lowake wabangiso besifazane labangcunu etitaladini besifazane labangcunu uthi bathi baphilile engcondweni na bangeke Bangeke nje lalelani kwakukhona munye umuntu eBhayibhelini labahlubula impahla tabo lo kwakungulegion bekalahlekelwe ingcondo ngesikhathi Jesu amthola futhi umnika ukuthi aphile engcondweni wembatha impahla takhe kunjalo yini lenenda lihlubule impahla tenuke ngudeveli kunjalo bese ke nithi abasibo labaguliswa imizwa na qala kwehla ngesitaladi lapha futhi ushayele libanga lemabhilidi lasedolobheni lamane ngaphandle kwekuthi ubone wesifazane longcunu Besa uyabuya uyangitshela kunjalo thola ngako ke uthi abasibo labaguliswa imizwa na ngako ke yini leli phutha na bangeke baba sengcondweni yabo lephilile wesifazane lo nengcondo lephilile bekangeke akwende lokho unemcondo longcono uyathi kutsi utikhiphelani sicuku semadimoni enkanuko ngephandle lapho kungcola nje emanyala langanakekeli emadoda latsakwako babulali yonke lenyinto wena uthi live linatha tshwala lobunengi manje bachitha lenengi imali ngetshwala e-United States kunalebe bayichithela emagrosa ngicabanga ukuthi ngiyakholwa ukuthi sikwenethi setshwala sibita ngetulu kangakanani umnyaka umunye esiveni kunaloko bekukwenda futhi kutsakwa tshwala kwendani na bakuthumela esibhedlela setinhlanya umdlavuza ngesikhathi bodokotela betekwelapha labavela emhlabeni jikelele babhala emaphephabhukwini futhi bakutshele ukuthi umdlavuza ngemithwalo yetimoto bosikilidi bawufaka emagundvaneni futhi kufakazelekile ukuthi ukunika umdlavuza wemaphaphu emaphesenti langemashumi lasikhombisa abo athatha umdlavuza wemaphaphu ngekubhema bosikilidi nalabo besifazane nebesilisa bayoba phafuta behle ngco bese bawuphuphuthela ebusweni bakho uma loko kungesiko kuguliswa imizwa yini kuguliswa imizwa ke kanti livangeli la Jesu Kristu lingashunyayelwa futhi lifakazelwe nankulunkulu wasezulwini esimeni sensika yemlilo yakhe ahambisa kweligagasi ethi kwebantu futhi akhombisa ukuthi Jesu Kristu usekuhlanganeni kwemhlangano wekugcina wekubuya kwakhe abanika sibonakaliso sekugcina futhi bayakuhleka futhi bahlekise ngako futhi batibita ngemalunga elibandla bese ke bathi abasibo labaguliswa imizwa na kuchazeni lokho sikhathi sami sisoloku sihamba kodwa nje mbuta ukuthi abaguliswa yini imizwa impela bangulokuguliswa imizwa labafundzile kunjalo impela chaza simo sabo ungeke bahula tinwele tabo bagcoke tingubo telive baphumele esitaladini kanjalo nelibhayibheli lankulunkulu ligcwayisa ngekumelana nako lize lincabele ngisho newesifazane ukuthi akhuleke netinwele letiphunguliwe futhi lithi indvodza futhi uyakwenda lokho uyadisho yena lucobo endvodzeni yakhe kuthi unesimilo lesibi cobo lwakhe futhi lo wesilisa unelilungelo leliphelele kuthi amdivorce futhi amcoshe amsuse kuye lokho kunjalo impela livi lankulunkulu lisho lokho nebesifazane bayakuva lokho futhi bachubeka nekuba netinwele letimfishane futhi atibite ngemkristu uma lokho kungesiko kuguliswa imizwa yini ke kuguliswa imizwa na ngifuna umuntu angitshele ukuthi kuyini kuguliswa imizwa ke yebo bangilabaguliswa imizwa bafunze kakhulu ticu likolishi sifaka lesinengi sikhathi ekufundziseni bantwana bethu etibalweni tabongwaca nebiology unalesifanele sikwente ngelibhayibheli na Jesu Kristu akukho khewana kulelive leli longeke sekakutshela ukuthi ngubani David Crockett akukho na lokuthathu kwabo longakutshela ukuthi ungubani Jesu Kristu ngako ke akusibo labaguliswa imizwa na impela ngiko besingachubeka sichubeke sichubeke kuthi benta kanjani kumbulani nje nemabandla ayakuphasisa libeke phela iBhayibheli likulahla ngabe inkonzo inguleguliswa imizwa na labaguliswa imizwa labafundzile kunjalo impela emabandla ayakuphasisa kumbulani lothi Bega indvodza lehlakaniphile mbukeni umzuzu nje manje ninga asinga ngiyaxolisa ngekweca ngemzuzu lelithandana nje loku kumcoka kakhulu kuphumela nita kutongiva ngenda le tape bukani ake sime umzuzu nje khulekani umzuzwana nje enhlitweni yenu ngkhosi ngende ngikubone vula ukuconza kwakho Kwangathi uNkulunkulu angakwenda. Bukani nje thathani lesive lesi sodwana. Ake sisho ukuthi uNkulunkulu wathini? IBhayibheli lasho ukuthi tono tase Sodoma, dawuhlupa umphefumulo lolungile walothi, imihla ngemihla. Kepha nje bekangenaso sibinzi ngalokwenele ukuthi emegelekece aphikisane nako. Ngabe kunjalo na? Akakhonanga ukukwenda ngoba bekangumphathi dolobha. Akakhonanga
Kodwa iBhayibheli lasho ukuthi yona tete baseSodoma yawuhlupha umphefumulo wakhe. Bekathi ukuthi kwakuliphutha. Kodwa bekangenaso sibinzi sekukwenda kuma athi icekelele aphikisane nako. Manje bukani bangakhi boloti eAmerica itolo bafunda iBhayibheli labo kulungiselela umlayeto wabo welusuku futhi kwendeka bahlangana nempaphatiso wemanti egameni laJesu Kristu na. Bangakhi babo labahlangana nempaphatiso womoya longcwele na. Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi. Marko 16 letibonakaliso leti kuyoba landzela labakholwako. Johane 14:12 lowo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyendako mine naye utoyenda uma nihlala kimi nelivi lami likini celani lenikuthandzako futhi kutakwendiwa. Bangakhi boloti labakubonile lokho na. Kodwa ngenxa yekuthi landulela kwabo kwelihlelo labo kona kubuke futhi ukubone eBhayibhelini. Bukani libandla labo lebesifazane labaphungula etinwele futhi bayathi ukuthi iBhayibheli liyakulahla. Babuke behla ngesitaladi emalungeni abo luqobo elibandla ehla ngesitaladi afake ikhindi futhi ayathi ukuthi livi liyamelana nako. Kodwa abanaso sibinzi ukumemeta baphikisane nako. Kodwa noko indvodza letisho ukuthi ingumKristu umphefumulo wayo ngekhathi kwayo umemeta uphikisana nako. Kodwa ayinaso sibinzi uma leyo kungesiyo iSodoma yesimanje ikuphi na. NkuluNkulu siphe umuntu lo tomemeta aphikisane nako kunjalo njengeJohane umbhaphatisi wathi lizembe libekiwe emphanzeni esihlahla nguloko lesikudzingako namuhla. Bukisisani bayiSodoma yesimanje. Kumbulani, niyabona na, lonke lelive seliguquke iSodoma neGomora yesimanje. Lothi futhi ahlala ngakhona. Cha, akuhlalisa yonke indzawo ngoba atinkolelo takhe letethembekile kuyamtshela ngelive ukuthi usephutheni. Bukani eChicago, iChicago lenkulukati, ngesikhathi labo bashumayeli labangemakhulu lamathathu bahlethi lapho. Nenkosi yangitshela ngalobo busuku ukuthi bebathokwentani. Bebangicuphile mine ngiwelele lapho. Ngahamba futhi ngatshela umnakethu Carlson ngathi ningeke nibe nawo kulelo hotel nitothingeka niwise kulenye indzawo futhi kutoba likamelo leliluhlatha sajani futhi bangicuphile abangicuphi yini umnakethu Carlson na. Wagebisa inhloko yakhe wahlala lapho ehovisi lami etinsukini letimbala letendlulile kuthi mine ngide umhlangano waseChicago wathi angiyuze ngikukhohle lokho mnakethu Branham. Ngase ngithi bangicuphile ngani mnakethu Carlson na uyesaba yini kungitshela ukuthi kungani wena na Tommy Hicks. Bagebisa inhloko yabo ngathi Tommy awuyingani uyokhuluma na. Wathi bengingeke ngikwende ngathi bengicabanga ukuthi uthitebe utongisida. Ngathi itola ebusuku inkosi ingitshelile bewuya endasi lapho namuhla futhi uthole ukuthi awunaku sithola leso sakhiwo uya kulesinye sakhiwo. Dokotela Mithi utawube ahlethi ngakulolu hlangothi leyo ndvodza lelikhalathi umkayo lohlabelako utawube ahlethi khona lapha kanjalo njalo lapho bonke batobe bahlethi khona. Ngathi kutoba nempriesti wabhuda lapho futhi ngathi manje thola banawo ukuphikisana nami ngoba ngishumayela umbhaphatiso wemanti egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Banawo ukuphikisana nami ngoba ngishumayela intalo yenyoka nekuphikisana nebufakazi lobubonakalako futhi wonke umuntu lokhuluma ngetilimi unamoya longcwele netindlo. Ngathi wota wehle futhi ubukisise nkulunkulu wangena lapho behlela lapho futhi wona impela emahora lamabili kusukela ngaleso sikhathi noma ngetulu ngesikhathi lesithide ngaleyo ntambama babitha umnakethu Carlson wase uthi lomfolo omvumele ukuthi abe naleyo futhi wabhadala sibambiso kuyo wathi sidzingeka siyekele ngoba manager uthi itebesavele ayethembise ibhendi kulobo busuku noma ngaloko kusa uthi abakhona kuyithola. Ngako saphuma saya eTown and Country uthi ngaloko kusa ngesikhathi singena lapho uthi sema ekhathi lapho nemnakethu Carlson wathi unendvo yinye nine bazalwane ningahle ningavumelani nemnakethu Branham. Kodwa wathi ake sabi kusho lokho la kukholwako. Wathi ungitshelile ukuthi letindlo leti betitokwendeka ncamashi ngalendlela nje letingiyo. Wathi manje nangu
akathi khulumele yena qobo lwakhe. Ngathatha umbhalo, angibi ngilongawulaleli umbono wasezulwini njengoba kwasho Pawula. Ngathi niubambele mine ngempaphatiso emandi egameni laJesu Kristu, ningetulu kwamakhulu amathathu nini lenitethule njengadokotela sibanibani nadokotela sibanibani. Ngathi anginayo ngisho nemfundo yasesikolweni sesilungu lesihlelekile. Kodwa ngiphonsela insayeya kunoma nguyiphi indvodza lapha kuthi ulethe libhayibheli lakho futhi ume lapha eceleni kwami futhi uphike leli lodwa lalamavi lelishitiwo. Ninako ethayiphini khona lapha uma nifuna kukuva leso kwakusicuku lesasithule ecwaka lowake wasiva. Ngathi yini indzaba na? Ngabe ukhona noma ngubani lapha kusihlwa lobeka khona kulowo mhlangano wasekuseni na? Ake sikubone uphakamisa sandla sakho. Ya, yeboke, impela bukani yonke lendzawo. Ngathi ngakho ke uma ningeke nakwesekela khona ke sisukane emva kwami. Kunjalo lokunengi nengi kuhomtela uma bangasekoneni. Kodwa sekuthiwa ekubhekaneni buso nebuso nalendzaba kwehlukile. Kunjalo ku lawo madoda aphuma Tommy Hicks wathi ngifuna emakhulu lamathathu alawo matheyipu kuwathumela kuwo wonke umshumayeli wathi icuthi nthathu longumzenzisi lengimatiko. Lawo madoda angichawula athi sitokwehlela lethabanekeli futhi siphinde sibhaphatiswe. Akuphi ke kulandvula? Ngeke ngikhone kukwenda. Lihlelo lami lingeke lingivumele ngikwende. Ngithethe umfati, ngithenge inkhabi yelijoke noma lijoke lenkhabi njalo. Ngithenge siceshana semhlaba, ngifanele ngiyowubuka. Niyabona na? Letinye taleto tintfo letinjalo kuthi landvulela. Ngabe kunjalo na? Ngabe leyo mpilo ilifanele livangeli na? Uma livangeli liqinisile, asithengise yonke into lesinayo futhi siphilele lona. Bani ngumKristu. Yebo mnumzane. Amen. Caphelani manje njengoba sesivala. Kodwa kuthi landvulela kwabo divumo kholo tabo nemahlelo abo. Kufana nesihlahla bengibuka umnakethu Banks ngalo lolunye lusuku. Nganginene sihlahla sesipheshula lengasihlanyela ngesikhathi ngithuthela enhla lapho kwekucala cishe cishe eminyakeni lelishumi nesihlanu ledlula noma ngetulo. Futhi ngayekela leyo mivini lamagala akhulela kulesihlahla sesipheshula. Futhi asibange sisakhona ukuthi sibuyisele umshini wekuhesha tshani ngaphansi kwalapho. Futhi kwakungekho nelicenjana letshani empeleni. Futhi ngaphumela lapho ngathatha lisaha ngase ngisaha lawo magala ngawasusa. Sathe leso sihlahla sesipheshula sakhula saba setulu kangaka lapho wawungahamba khona ngaphansi kwaso nemshini wekuhesha tshani. Nesikhehle setshani lesihle kunabo bonke lowake wabubona singaphansi kwaso manje. Kwakuyini na? Imbewu yayilapho yayifanele ithole kukhanya. Futhi kuphela nje uma lihlelo kuthi landvulela kwenu kutama kusitha ngesithundi leyo mbewu lowathiwa ukuthi empeleni ilele lapho, uthatha indzawo yalothi lahla leto timvo futhi uvumele kukhanya kwelivangeli kukhanyise ekhathi ethi kwalapho emandla aJesu Kristu. Yebo, kuvimbela kukhanya kusuke kuyo, kutayivimbela ukuthi iphile, ngoba uma kukhanya kuke kuze kufike kuyo, iyochumela ekuphileni. Ungaleso sizathu bantu bathi, ungayi kulolunye lwaleto tinhlobo temhlangano, besaba ukuthi lokunye kwalokukhanya kuyoshala linye lemalunga abo. Kumbulani lowesifazane emthonjeni beka ingwadla. Nako kumele abo bapristi bambona Jesu atshela Nathanael, ngikubonile ngalapho ngesikhathi ungaphansi kwemkhiwane. Nebapristi bathi ungubhelizebuli, ungumbhuli, lo ngudeveli. Lona besifazane labancane ngesikhathi enyukela lapho akuleso simo sakhe sekungathiphathi kahle ahlala nemadoda lasithupha. Futhi ngesikhathi enyukela lapho akuleso simo lebeka kuso naJesu wathi ake unginathise ingcoco yaqala. Wathi hamba ulandze indvodza yakho ute lapha. Wathi anginayo ngishona yinye. Wathi ushito leqiniso unala sihlanu nalena lohlala nayo ayisiyo indvodza yakho. Wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti mnumzane. Ngiyathi Mesiya uyokwenda lokho uma efika. Jesu wathi nginguye. Lokho kwacetha indzaba. Ngesikhathi lokho kukhanya umanyata lapho kuleyo mbewu ilele ngekhathi kuleyo ngwadla lenzadlana insuku tengwadla tasetiphelile.
Yasho isuka iconze esitaladini idumisa uNkulunkulu yathi wotani nibone umuntu lo ngitshele tindwe lengitendile ngabe lona akasuye yini mesiya na kwakuyini na kukhanya kwafinyelela kuleyo mbewu emuva ngaphansi kwesithundi seluphahla lwalengwadla yebo mnumzane manje asivale ngikusho lokho angathi ukuthi mangakhi lamanye emakhasi lengisenawo kodwa nginesiqiniseko ukuthi ngingeke ngiwathathe onke cishe lishumi kodwa nje lokho ukuthi akuphele ngahafu munye kodwa asivale ngikusho lokho ake sithathanise into letside kanye kwempilo lefanele ake sithathanise impilo yaPaula longcwele nalombusi losicebi lesisesincane ukukhanya lokufanako kwashaya lamadoda omabili bobabili bebanesimemo lesifanako lesivela kuJesu Kristu kunjalo na bobabili bekaceceshwe kahle emibhalweni Bobabili bebabosiyazi betenkolo. Kumbulani, Jesu watshela lombusi losicebi lesisesincane, gcina imiyalo. Sathi ngikwendile lokhu kusukela ebusheni bami. Beka indvodza lececeshiwe, bekanjalo naPaula longcwele. Bobabili bebaceceshwe kahle embhalweni. Kodwa bobabili bebanelivi, lomunye bekanalo elwatini, lolomunye bekanesakhe impilo. Sekuphila kuko nesikhathi lokho kukhanya kumanyata lapho embi kwaPaula wathi ngozi ungubani wena wathi nginguJesu ngilapha ke beka salungele lokukhanya kwashaya omabili lamadoda lomunye wamila lomunye akamili nguleyo ndlela lokungayo namuhla libandla lakamoya libandla lemvelo lesikebi sasinekuthi landulela kwaso asikhonanga kukwenda sasisindwa kakhulu sinebangane labanengi kakhulu belive sasingafuni kuyekela ukuthi matanisa nguleyo indzaba ngencumbi yabantu namuhla ucabanga ukuthi ngoba uwelidlangala bewungeke nje washiya lobo buzalwane bonke bayanatha netindlo letinjalo benda lokhu kulungile hambisana nalo akukho lengimelene nelidlangala ngako akukho lengimelene ngako nelibandla ngikhuluma ngawe uyabona na ya uyabona na ngoba sithupha samunye nehalf yedazini lomunye ngisandza kuqetha nje kunitshela ukuthi libandla lalingesilutho kodwa lidlangala nje lihlelo uma baphika live laNkulunkulu caphelani Lesicebi sasine kubhaca ngelicembe kwaso lokunene asizange sibushiye ubufakazi baso noko sithola ukuthi saya ebusinessini lenkulu sasinelwadi ukuthi saya endzaweni lenjalo sathe sadzingeka sanzise kakhulu impela sathe sakha tinyango letinsha ukuthi sifake tindvo taso kuto ukuthi ngesikhathi sifa nalenye imphohlo nakhololo wayo abheke emuva yashumayela emgcwabeni waso akungabateki futhi ngesikhathi yenda ingahle kube yathi bayehlisa hafu imijeka futhi yathi umnakethu lothandzekako umphathi walelidolobha manje usethandleni tasomandla ngoba bekalilunga lelikhulu lelibandla wenda kuthi nekuthi nekuthi nelibhayibheli lathi asesihogweni waphakamisa emehlo akhe asekuhlushweni niyabona na uthi khumbulani sasisona sifuna kubamba sikhundla saso esihogweni sambona Lazaro asesifubenisa Abraham sase sithi babe Abraham thumela Lazaro phansi lapha sisasona simbita ngababe niyabona na sathatha lwati lwaso uthi saya ebandleni lenhlakanipho yengcondo ngesikhathi kukhanya kusishaya sakwenqaba uma leyo kungesiyo indlela yelinengi yesimanje yelibandla namuhla angiyadi akunandzaba ukuthi uNkulunkulu umanyatisa ini ngasendleleni yabo insika yemlilo noma kungahle kube yini basasolo nelwati lwabo bangalichaza balisuse uthi baye ecenjini lenhlakanipho yengcondo ngenxa yeligama lelihle emangweni kodwa Paula besavele aneligama lelihle emangweni nelwati lolukhulu Sifundziswa lesikhulu ngaphansi kwaGamaliel wangesekudla kumpriesti lomkhulu ngange kuthi wade waya kuba priest uthi wathola imiyalo ukuthi afake bonke labo bagicike labangcwele ejele kodwa ngesikhathi lokukhanya kushaya indlela yakhe uthi wabona ukuthi leyo nsika yemlilo lefanako leyahola Israel atsabula ehlane yayinguJesu Kristu washiya konke lake wakwadi weta ekuphileni. Beungayibita leyo mpilo yesicebi ngempilo lefanele lelivangeli lesaliva na. Naloku nje sasilikholwa, beungalubita lolo hlobo lwempilo emkhathini wetihlakaniphi nekwekuthi jabulisa ngalobo busuku etulu lapho lapho lilanga lishona siniketa kushayisana kwetingilazi futhi mhlawumbe lomunye umpriest asho umkhuleko etulu esicongweni salapho futhi sasinekwe ukuthi jabulisa nalophila ngekucela alele esangweni laso phansi lapho futhi siniketa kushayanisa ingilazi kwaso futhi sikhuluma ngekukholwa kwaso lokukhulu lesasinako kuNkulunkulu futhi ngaphambi kwekuthi kuphume lilanga ngekusa lokulandzelako ngaphambi kwekuthi kuphakame lilanga sase sisesihogweni kunjalo nadoke tifundziswa tenu kodwa Paula ngesikhathi lokukhanya kumshaya ake sikhathanise impilo yakhe futhi sibone ukuthi ngabe yayifanele yini kwendekani na ngesikhathi Paula kukhanya kwamshaya washiya lonke lwathi lakhe futhi wasuka kulelo cembu letifundziswa futhi wahamba emoyeni waJesu Kristu luthumo kuNkulunkulu nekukhalipha nje njengoba bekanjalo akatange ngisho asebenzise emagama lamakhulu ngesikhathi efika emkhathini walawo maKorinte wathi angiketi kini ngekuhlakanipha kwemuntu angiketi kini ngemagama lamakhulu ngoba nibeka ukukholwa kwenu kuloko kodwa ngita kini ngebulula ngemandla ekuvuka kwaJesu Kristu kude ukukholwa kwenu kutoba sekhathi lapho nayo ke impilo yibukisiseni akatange asebenzise imfundo yakhe akatange ahambe nesicuku setifundziswa wahamba emoyeni waKristu athobekile alalela livi laNkulunkulu ngesikhathi laliphambene kakhulu sibili netivumo kholo tabo kodwa Paula wabona kukhanya futhi wahamba kuko kunjalo na avumela ukuphila kwaKristu kubonise Jesu Kristu emnyakeni lebekaphila kuwo kuze bantu babone umoya waNkulunkulu ukuye nalabathobekile bakukholwa kakhulu sibili baze bafuna ngisho nekungenisa emaduku lebebawathethe emtimbeni wakhe uthi bakukholwa kakhulu sibili ukumela lokungaka kwaJesu Kristu kwate kwathi noma yini lebekayithinza bayikholwa yayibusiswa yebo indoda yini lenjepho inikela impilo yayo kunjinga kwayo nayo yonke indlo leyayinayo imfundo yayo yayikhohlwa yonke kuthi yehle nebadwebi nalabaphila ngekucela nabo malale phayiphini esitaladini kukhulula tibani tayo tibonise luthando lwaJesu Kristu wathi ngishayo imivimba emhlane kamashumi lamane nemfica akungikhathati wathi futhi ngithwele emtimbeni wami tibati taJesu Kristu lo mfolo omncane tatane asesimeni lesibi kakhulu kangaka wathi ngithwele emtimbeni wami tibati taJesu Kristu lokwehluke kanje pho kulesikhulu lesi nebapriesti bamkakile hlangothi tonke futhi ngesikhathi aseRoma futhi kungekho muntu lo mengakuye futhi bebakhali blokwe kuthi bamjube inhloko ngephandle lapho ngulapho ke akusho khona oh hey wathi ngibekelwe umchele loyo inkhosi umehluleli lolungile leyo ngipha wona ngalolo suku futhi kungesimi kuphela kodwa manje bonke labo labathandza kubonakala kwayo nayo ke impilo lelifanele livangeli noma indvotsana wamela Kristu wavumela livangeli libonakaliswe ngaye ngaphambi kokuthi ende wahamba futhi wafunda livangeli waya endasi eArabia futhi wahlala lapho iminyaka lemithathu futhi wathatha iTestament lelidzala futhi wakhombisa ngeTestament lelidzala ukuthi bekanguJesu Kristu futhi wakuvumela kubonise ngaye esikhukwini lesithobekile sebandu ukuthi yena ngesikhathi wathi ngiyathi ukuthi kunjani kusutsa futhi ngiyathi ukuthi kuba njani kulamba nekweswela Indvodza lenemfundo njengaye nesifundziswa lesikhulu njengaye emenge anemfundzate lovela kuGamaliyeli lomunye wabothishela labakhulu kunabo bonke lobeka khona welusuku futhi wema umkhono nemkhono nempriesti lomkhulu nakethu beyangahle abithe tigitsi temadola futhi abe nalo lonke luhlobo lotakhiwo kunjalo kodwa wathi ngi angenalo ngisho nalinye kuphela libhantshi lelilodwa Na Demas wabona indvodza lenenkonzo lengaka njengaleyo. Timotheo wesibili sahluko sesithathu wathi Demas ungishiyile nawo onke lamanye emadoda athandza lelive lamanje. Wathi uma uta ungiphathele lelo bhantshi lengalishiya enhla lapho sekuba makhada. Indvodza le yayinenkonzo lenjalo kepha ibe nelibhantshi linye kuphela na. Ludumo kuNkulunkulu. Kungikhumbuta ngamathini longcwele ngesikhathi etama kumela livangeli nayo yonke into ngaphambi kokuthi aphenduke. Enaisiya yangaphambili noma umkhandlu waseNaisiya bobabe baseNaisiya emlandweni. Ngalelinye lilanga bekendlula emasangweni lapho bekavela eTours eFrance futhi kwakunebantu lomunye malala esikhotheni lomdzala alele lapho afa angenathi imphahla nebantu bebendlula nje lapho lebe bangamupha imphahla kodwa abakwendanga bamendlula lapho futhi bangamnaki lomfo lomdzala namathi longcwele wema lapho futhi wakubuka bathi lonke lisotsha lalinendvodza letsite kugcina emabhutsi alo acobetela futhi yayipolisha emabhutsi enceku yayo wase ukhumula libhantshi lakhe wathatha umukhwa wase uyalijuba ihafu laba kabili ngenkemba yakhe wagocota lo malala esikhotheni lomdzala ngalo wathi sobabili singaphila. Waya ekhaya wase uyolala alele lapho acabanga lendvodza lenzala lebe ikhalile khona ngqo indvo letside yamvusa wabuka kume kulelikamelo nako kume Jesu Kristu athi goce ngaleso sicephu lesidzala sengubo lebe kagoce lomalala esikhotheni ngaso wathi ngangoba nje wente lokhu kulabancane balaba labancanyana ukwende kimi leyo impilo lefanele livangeli niyathi ukuthi wayibeka luphawu kanjani impilo yakhe naye anathi na bukani Polycarpu amele umbhabhatiso ligama la Jesu aphikisana nelibandla laseRoma yasekatolika futhi bamshisela esigodweni batsilita indlu yekugezela base bayamshisa bukani Irenaeus bonke labanye babo labahluphekela lembangela ledoda impilo letifanele. Bukani Pawula lakusho encwadini yamaHebheru sahluko selishumi nakunye wathi basaha behlukaniswa bathonswa behlukaniswa bazulazula bembethe tikhumba tetimvu netikhumba tetimbuti futhi bebasehlane futhi beswela kanjalo njalo impilo lelive lelingatifaneli. Nako lapho khona leyo mpilo ilifanele livangeli itokuma kanjani yakho neyami ngelusuku lokahlulela nemadoda la njengalawo na bukani Pawula manje sithochubeka sehle wamela livangeli wavumela Jesu agelete kakhulu kuye akunandzaba ukuthi kanjani ini ungakhathaleki ukuthi noma bani bekacaba ngani ngako kuphi umpristi lomkhulu ngani wahamba futhi wancunywa inhloko ngenxa yalo beka kumelela lokufanele kwelivangeli avumela bukani lapho kungakhathaleki ukuthi bantu bebacaba ngani avumela umoya wokuphila lokuphakathi ugelede kuye kangange ukuthi wathi ngingaba ngulokuqalekisiwe kuKristu ngenxa yebazalwane bami manje uyathi ukuthi wenda ini uma uthola ukuphila lokuphakathi nango ke umbuto wakho nayo ke imphendvulo yakho uthatha luhlangothi lethi fundziswa noma uthathe loluhlangothi uma impela unekuphila lokuphakathi nguloko lokwentekako Pawula alungele ukucalekiswa kuKristu kuvumela abantu bakhe imphumbuthe bantu labangathi lutho lebe bangalilaleli livangeli lakhe ngicabanga emahloni nakimi lichobo ngase ngilungele kuphonsa lithawula ngoba bebangangilaleli ngiva ukuthi angiphenduke futhi ngiphendukile niyabona na caphelani kungakhathaleki ukuthi labanye bebacabangani loluhlobo lwempilo lulifanele livangeli manje sengiyavala lesicebi njengelinengi lethu namuhla savalela ngaphandle futhi senqaba livile kuphila futhi saba lilunga lelibandla futhi sakhombisa impilo lefakazelako eBhayibhelini yayingalifanele livangeli lesasicelwe ukuthi silemukele kunjalo na lalingakhanya kanjani livangeli ngekukhanya lokwendiwe kwaba mnyama lokunjalo siphika emandla aNkulunkulu na manje indlela kuphela yokuphila impilo lefanele kuvumela Kristu nelivi lakhe lokuthi ulivi litivete baleni lona lucobo ngalokuphelele sibili kuwe aze uNkulunkulu aqinisekise lakusho evini ngoba Kristu wafa kuze athethule yena lucobo embiwa uNkulunkulu umhlatshelo futhi wabuyela emuva ngesimo samoya lwengcwele kuthi vete baleni yena lucobo ngebantu bakhe kuchuba umsebenti wakhe athi vete baleni yena lucobo ngawe kugcwalisa livi lakhe lelethenjisiwe kulethi insuku leti tesikhathi lesitako njengajohane umbhabhatisi weva ngesikhathi eva kristu eda nakristu waphumela emantini wasejohane uthi bukani liwundlu lankulunkulu akekho lomunye lowakubona kodwa yena wakubona loko kukhanya kwehla kuvela ezulwini njengelithuba neliphimbo lithi lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo kwakubona kuda futhi Jesu waphumela emantini Emmanuel embikwe kwemshumayeli lobakafanele kuba ngulongancemphetisi waphumela emantini embikwe bantu wase uthi ngifuna kubhabhatiswa nguwe Johane wathi Nkosi ngimi lengiswele kubhabhatiswa nguwe kungani kuthi uthe kimi na omabili lawo mehlo ahlangana umprofeti naNkulunkulu wakhe Amen. Bengingeke ngithandze yini kuthi futhi ngibukisise lokho na ngibone lawo laqinile emehlo labekwe ajula aJohane ahluba phansi futhi ngithole lawo laqinile emehlo labekwe ajula aJesu bomzala besibili lomunye nalomunye enyameni Jesu wathi Johane vuma kuthi kube njalo manje ngoba kuyasifanela singumlayeto waleli hora kuyasifanela ukuthi sigcwalise kulunga konke Johane wacabanga yebo ungumhlatshelo umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kwekuthi wethulwe wase uthi ke woda wase uyambhabhatisa amen ngalamanye amagama kuyasifanela ukuthi sigcwalise kulunga konke Jesu athi kuthi leyo ndvodza yayinguye licobo wathi akakaze abe khona umuntu lotelwe ngwesifazane lo njengaye wendlula umprofeti ungakwemukela lona wendlula umprofeti na Jesu abuwa enhlitweni yakhe uthi akwathi lokho umzala wakhe lucobo wahlangana naye lapho buso nebuso Johane wathi Nkosi ngitsinga ukuthi ngibhabhatiswe nguwe kepha kungani wena uthe kimi na Wathi vuma ukuthi kube njalo Johane kodwa khumbula usifanele kugcwalisa konke lokho uNkulunkulu lakwethembisile futhi ngingumhlatshelo ngifanele ngigezwe ngaphambi kokuthi ngethulwe ohe futhi namuhla lapho tinkanyiso takusihlwa tikhanya lapho kungekho muntu losile engcondweni ngaphandle kwalongeke asho ukuthi noma ngusiphi sifundziswa seliBhayibheli sabuka eBhayibhelini siyathi lolu lusuku lokugcina ngakho ke kusifanele kuwa sisuke kulawo mabonza lawa lamakhulu noma sisuke kulethe intfo lethe nekuthi singene ekulungeni kwaJesu Kristu ngalo lusuku lolu lokugcina futhi sithathe luPaul waNkulunkulu ngaphambi kokuthi devil asinike luPaul esilo oh hey yebo cela uNkulunkulu ukuthi avumele kukhanya kwalolu suku lolu kuvuke kuwe kuthi ube ingceku lelalelako kuNkulunkulu Bese ke uvumela sithelo samoya sihlale njalo njalo empilweni yakho naleyo impilo lelifanele livangeli ake ngisho lokhu sengivala indlela kuphela longaphila ngayo impilo lelifanele livangeli kuthi uvumele lelivangeli icobolwalo konke nalokuncane kwelivangeli kungene kuwe futhi kuvete baleni tethembiso takhe tibuye kutende ticinisekiswe vumela uNkulunkulu ahlale kuwe ukuqinisekisa letethembiso talolu suku lolu njengaJohane nje njengoba Jesu athi kuJohane vuma ukuthi kube njalo Johane kunjalo kodwa sithithunywa talolu suku futhi sifanele sigcwalise kulunga konke futhi uma singamaKristu alolu suku lolu asemukele Jesu Kristu enhlitweni yethu futhi ulivi ningaphiki noma nguliphi lalo thanini liliqiniso Futhi nilibeke enhlithiweni yenu, nibukisise sithelo sakamoya etikweni, futhi nigcwalise tonke tethembiso latenda eBhayibhelini. uNkulunkulu ufuna kugcwalisa livi lakhe, futhi akanatandla kuphela tamne takho, akanamehlo kuphela amne wakho, akanalulwimi kuphela lwamne lwakho. Mina ngingumvini, nina ningamagala, emagala lithela sithelo, umvini ufaka emandla kuleli gala, leyo ngulembi. Umkhuleko wami kuthi kulabo labasemsakatweni noma eveni letape nalabo labakhona kwangathi uNkulunkulu wemusa wonke wasezulwini angakhanyisa umoya wakhe loyingcwele lobusisiwe etikwethu sonke kuthi thine kusukela kulobusuku lobu kuye mbili singaphila impilo uNkulunkulu latothi ngithokotile kakhulu ngenani etinthokotweni taphakathe lokulungiselwe nine kusukela kwasekelwa umhlaba akuthi uNkulunkulu wasezulwini athumele tibusiso takhe etikwenu nonke bantu ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utonibusisa nine besifazane kusihlwa lonetinwele letimfishane ngangekuthi nidobona futhi nisuka kulomdvumo wesimanje welusuku futhi nicondze ukuthi libhayibheli lithi anikafanele nikwente lokho futhi uma ninelicala lekugcoka tingubo letihlambalatako kuthi uNkulunkulu wasezulwini utochitha umusa wakhe enhlithweni yenu kuthi anisayophindze nikwente kuthi anisoze naba nelicala lendvo lenjengaleyo futhi kwangathi umoya loyingcwele ungakuvula nje kini futhi anikhombise kwangathi nine leningenambhaphathiswa umoya loyingcwele kwangathi nine besilisa lonemakhosikati enu futhi niwayekele abe ngubasi wendlu futhi aniholele khona lapho kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakupha umusa ukuthi ubeke inyawo lwakho phansi futhi ubuyisele lowo wesifazane emcondweni wakhe lophilile futhi ya futhi uchonze ukuthi leyo indzawo yakho kuKristu hayi basi manje kodwa uyinhloko yendlu Kumbula akekho ngisho kulokudaliwe kwasekuqaleni kuphela ungumkhicito wakho lovele kuwe loniketwe nguNkulunkulu kuwe kuthi akunakekele kugcina timpahla takho tihlandekile futhi akulungisele kudla kwakho kanjalo njalo akasuye endlovu kayiphikiswa wakho nine besifazane baseAmerica nikichima nehla nenyuka nesitaputapu sapende ebusweni benu nempumulo yenu ibheke etulu emoyeni litokuna litone mukisa bese ke nicabanga ukuthi ningulolunye luhlobo loluthide lwandlovu kayiphikiswa unguye esitabaneni kodwa hayi indvodza sibili yaNkulunkulu unjalo kwangathi uNkulunkulu anganipa umusa nini emadvodza njengamadvodzana aNkulunkulu kuthi niuyekele umbhedo lonjalo njengalowo unjalo kwangathi anganipa umusa kuthi nibalahle phansi labo sikilidi niyekele nalokulalela lawo mahlaya langcolile wonke lo mbhedo asibe madvodzana aNkulunkulu kuthi sikhone kuhamba impilo lelifanele livangeli nalomunye umuntu wehla ngesitaladi athi uma wake wabakhona umKristu nangomunye ahamba nangomunye ahamba uNkulunkulu nje lati khombisa yena lucobo ngaye ngqo ngale yondvotsa ingumKristu sibili kwake kwabakhona umKristu ungahle ucabange ukuthi lo wesifazane ubukeka asidzala ungudzathe mbamba nako ke bani ngumKristu loneligama lelihle ngoba sibafokati lapha leli akusilo likhaya lethu likhaya lethu lisetulu singamadvotsana nemadvotsakati enkhosi enkhosi lucobo ases impilo tethu ibe yimpilo leneligama lelihle ases lapho impilo letohlonipha leyondvo lesitisho ukuthi singiyo umKristu futhi uma ungakhoni kuluphila lolo hlobo lwempilo khona ke yekela kubitwa ngemKristu ngoba uletha kuphela lihlazo kulendvo ngiyanibonga bantfu kulobusuku lobushisako lenihleti lapha ngiyethemba ukuthi akunakuba ngisho namunye kini lolahlekako ngalolo suku ngiyethemba ukuthi wena nami kanye kanye sitothola umusa phambi kwaNkulunkulu kuthi ngitokwathi ukuthi njalo ngimele lokho lokuliqiniso kuthi nginganilimadi kodwa ngingathi thonseli kugcekwa
Niyabona na. Uma bengingakwenda, bengingeke ngibe luhlobo lolukahle lwababe. Uma ngiyekela umthanyana wami ende nje noma yini, ngitobaqondzisa noma nguluphi luthando lutokwenda lokho. Luthando liyaqondzisa. Ngiyakukhumbula ungibhalela leyo note lelo la ngaphethe. Ngisesenayo kuthi luthando liyaqondzisa. LiBhayibheli lasho njalo. Kuthi uma kungakaqondzi nguleso sizathu uNkulunkulu asiqondzisa, uyasithanda. Kwangathi singaphila impilo kusukela emva kwaloku lefanele ngebumnanzi nebumnene. Ungake uqale unake uthi yebo ke akabusiswe uNkulunkulu. Ngiyathi unawo wakhuluma ngetilimi, wadansa emoyeni. Loko kulungile. Kodwa uma angenazo sithelo samoya, umoya awukho lapho. Ulingisa nje kuphela lolunye luhlobo lwemadlingozi noma lokuthide ngoba umoya lo ingcwele ungaphila kuphela impilo yesithelo samoya nguleyo ndlela kuphela longayenda. uNkulunkulu anibusise asikhothamise inhloko yethu umzuzwana nje. Akuthi uNkulunkulu lothela ukukhanya kwakhe kulolu suku lokugcina loko lokulele lapha embi kwami kweliBhayibheli lakhe. Nesithombe salethe ingelosi lethi lokukhanya lokungcwele esimeni sesivivane kuthi ngisho nabo so science abathi kuthi kwafika kanjani lapha bangeke sebakuchaze kodwa babe siyabonga wasitshela tinyanga kungakendeki futhi siyabonga kuwe akuthi bantu lobitwa ngeligama lakho basuke esonweni kusihlwa ngoku kungakholwa kwangathi njengoba ngidingeke ukuthi ngikhulume ngekushesha kakhulu ngekumelana nabodzathi hayi ngoba ngingabathandi ngosi kodwa angifuni kubona devele abadungeletisa bathe bawe bafe ngalolunye lwalethi insuku lethi bese ke betama kuhlangana nawe bakulolo hlobo lwesimo emva kwekuva liciniso laNkulunkulu njengaleli kwangathi bangeva kuthi kusikwenethi sabo lucobo kuthi bahambe bayohlolisisa imibhalo futhi babone ukuthi ngabe lokho kunjalo yini baguqe ngemadolo abo ke ngebucotho futhi bathi uNkulunkulu ngabe lelo liciniso na khona ke lokho kuthiwa ubangiko kuphela lokudzingekako Nkosi uma batho bacotho ngako ngoba livi lakho liliciniso labantu bahleti labanengi babo mhlawumbe baba netinfo letibali matako kodwa umoya waNkulunkulu ukhulumile nabo futhi bahlala bathula dvu futhi balalela lihora selishiywa sikhathi lihora lishiywa sikhathi kusihlwa kanzi futhi sekulate sikhathini lesiphila kuso lilanga liyashona lomhlaba uyaphola uNkulunkulu bomnyama butongena masinyane bese ke kuba kubuya kwenkosi utohlwitha libandla lakhe sikubonga kakhulu ngalonke Nkosi siyakhuleka manje kuthi utobusisa wonke umuntu losebukhoneni bebuNkulunkulu wonke umuntu lova le tape Nkosi umhlaba wonke jikelele kwangathi bangasuka kuletho divumo kholo letinzala netinto futhi bethe bakhonde uNkulunkulu lophilako bethe futhi balondvolotele kubo bende njengoba kwenda indlovukazi yaseningizimu yeda kwayithatha tinyanga letintsathu kufinyelela lapho indvodza yayimelele khona Jesu Kristu noma uNkulunkulu wasezulwini Solomoni Jesu wathi ida isuka emikhawulweni yemhlaba kuthi okuva inhlakanipho ya Solomoni futhi bukani kukhona lapha lomkhulu kuna Solomon futhi siyathi kuthi lomkhulu kuna Solomon ulapha umoya lo ingcwele cobolwawo lomkhulu ulapha usebenda ngebantu sikubonga kakhulu ngaloku babe ngikhulekela sibusiso manje busisa umelusi wethu lothandzekako umnakethu Neville Nkosi njengoba njengoba ngimbuka futhi ngicabanga ngemisebenzi yakhe yoluthando inhlitiyo yami iyagcuma nje ngiyamthanda kumbona lapho abuka umkakhe nebantwanyana bakhe ngiyakhuleka uNkulunkulu kuthi utomqinisa umuphe sibindzi umbusise ngaleminengi leminye iminyaka leminengi yenkonzo lensimu lenkulu yesivuno lesikuyo busisa bonke labanakethu laba lababashumayeli labahleti lapha kusihlwa labanengi babo bathi vakashi letivela kuletinye tindzawo ngikhulekela kuthi
utoba nabo lapho. Juni nemnakethu Rathel nalawo mathotha laligugu langemabandla langudzadze kuleli bandla lapha. Eme futhi abambe kukhanya kwelivangeli etinqenyeni letehlukene dala madolobha ngalapha nangalapha. Ngalokukhanya lokufanako alilwela. Ngiyakubonga ngalawo mathotha Nkosi wakhuthade futhi uwanike umusa kuthi amele tivivinyo letinkulu netindlo letifika etikwemhlaba kuvivinya onke emaKristu. Dilisa labagulako nalabahlaselekile Nkosi. Bani nathi lonke leluvikile litako manje. Siphe sibinzi. Kwangathi letincane tifundo tasonto sikolwa letiphukile telusuku futhi tingesuki enhlitiyweni yabo. Kwangathi bangazindla imini nebusuku. Siphe letibusiso leti babe egameni la Jesu Kristu ngiyakucela. Amen. Niyamthanda na? Niyalikholwa na? Asihlabeleni lengoma yethu lemnanzi futhi. Ngiyamthanda, ngiyamthanda. Sisathi hlanganisa ndzawonye. Uphi thathe Angren? Ngabe ukhona lapha lomunye wabo noma lo thathe lodlale ipiano lomunye walabo thathe lapha? Angikuboni, ya nangu lo thathe ngalapha. Kunjalo bengifuna kusihlwa ngako konke kuhlonipha kodwa angikamboni umnakethu Angren bengifuna ukuthi angihlabelele kusihlwa umukhulu kangaka wena ngiyacabanga umnakethu uye ekhaya niyabona na ngivile leyo ngoma manje ekuseni uthi ngiyithokotele sibili leyo hey oh hey leyo nje ikhale enhlitiyweni yami uthi bengingifuna umuva ahlabela lelithi umukhulu kangaka wena manje asihlabele ngiyamthanda wonke umuntu kanye kanye manje valani emehlo enu nje uthi asibuke kuye manje sithi Nkosi uma kukhona noma ngikuphi lokukwenyama kimi kukhiphe khona manje kukhiphe futhi wena ngephandle lova le tape uma uva lengoma ihlabele nathi ke khona esitulweni sakho lapho uhlethi khona uma kukhona lokho uma ulahla livi uma ungacabanga ukuthi lilivi hlola imibhalo ubone uma liqinisile uyakufanela wena lisho kuphila noma kufa bese ke sisahlabela lengoma lena uma kukhona kwenyama empilweni yakho ungeke wasiphakamisa yini sandla sakho usesitulweni sakho na yenda abantwana nemikakho baphakamise sandla sabo labathandzekako bakho labangakuwe dabela ngiyamthanda futhi unikele impilo yakho kuye uthi ngihlande Nkosi kubo bonke bubi sisahlabela manje asisukume Yamthanda Nkosi Jesu ngikhulekela ukuthi utophilisa labantu laba lotofaka lamaduku ngiyababusisa egameni la Jesu Kristu amen futhi wangithe ngeli sinzi so esihlahleni sekhalvari manje kulesibusiso lesi lesikhulu qhubeka nje udlale thathe valani emehlo enu nje futhi nicabange umzuzu manje asikhuleke enhlitweni yethu Nkosi Jesu ngihlole ngabe ngikuthanda sibili yini wena wathi uma ningithanda niyogcina tisho tami uma ningithanda niyogcina livi lami bese ke enhlitweni yakho uthi Nkosi angigcine livi lakho angilifihle enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe lokhu kuthi kungakholwa nginoma yini loyishito manje sisahlabela ngiyamthanda asichawulane nalomunye losedruthe hane nathi yelulela sandla ngale nje uthi uNkulunkulu akubusise emnakethu noma thathe ngekuthula sibili manje Nkulunkulu akubusise emnakethu. Nkulunkulu akubusise thathe wethu. Nkulunkulu akubusise thathe. Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise thathe. Futhi the Nkulunkulu akubusise thathe wethu. Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise. Risihlahla. Manje asiphakamisele tandla tethu kuye. Nyam tanzaa
naloko uthite ngaphandle kwaloko lofuna ukukwenda na ngifuna niphume
mine uthi wangithe ngeli sinzitso esahlensa sekhal vari
niyamthanza na akamangalisi na ngikhulekela ngamunye wenu bantwana bekungangisita ngani kuma lapha futhi ngisho letinto leti uma mine enhlitweni yami bengingakacabangi ukuthi bekutonisita na lapho sengikhathele futhi ngikhandlekile sekulukhuni nje ngisho nekuma lapha inyawo tami tiyafutha neticathulo tami ngime kuto tate tafoma ekhathi lapho nayo yonke into inyawo tami selute luyashoshotela futhi ngidzinwe kakhulu angisesuye umthanyana nhlobo futhi sengishumayele tinshumayelo letingemahora lamathathu noma lamane futhi ngikhulekela labagulako futhi ngihamba imini nebusuku bengingemelani lapha ngikwente la nyati yonke leminyaka lengemashumi lamathathu kube bekukwe kuthandwa abantu ngikugwemile lokho Niyathi angiyithathi imali niyakwathi lokho angaze ngikanganitshela noma yini egameni lenkhosi ngaphandle kwaloku fezekile na niyathi kuthi lokho kuqinisile ngiyanithanda luthando lwaNkuluNkulu lolusenhlitweni yami lwalowo nalowo wenu ngifisa kwangathi bengingema empikwa uNkulunkulu uthi ngithi uNkulunkulu angimane ngibaside angende lokho ngingeke ngakwenda Umuntu ngamunye utofanele atimele ngesingabo niyabona na ngikholwa ukuthi sonke siyenyuka manje ngalolunye lwalethi insuku leti futhi uma kwendeka silala ngaphambi kwaleso sikhathi ngisuswa kini kumbulani ngiyohlangana nani ngaleya ngiyathi lilapho yona kanye lemibono lonitshele yonke into iphelele ifezekile njengoba asho nje akukho namunye kuyo yonke leminyaka longake lapha asho ukuthi ngake nganitshela noma yini leyo fezeka ngaphandle kwalendeka umhlaba jikelele uyakwathi lokho anikaze nikubone la ngempilo lokwatshela wonke umuntu liqiniso ncamashi niyabona na bekuhlala njalo kunjalo lowo uNkulunkulu lofanako ungivumele ngabuka ngale kwelikhethini lesikhathi ngibabonile labo besifazane nebesilisa baphonsa imikhono yabo kimi futhi bangigaca bathi oh mnakethu Branham ngingeke nje ngahlala ngako uma ngikhathele ngiyahamba noma kanjani umgogodla wami uyafutha futhi mine sukutonge ngineminyaka lengemashumi lasihlanu nakune budzala niyathi uthola ubuhlungu lobengetiwe nsukutonge umkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu ngibambe ungihlanganise ngibambe ungihlanganise ukuthi ngishumayele livi ngime kulelo qiniso ngite ngibone umfana wami Joseph sekakhule ngalokwenele futhi agcwaliswe ngamoya longcwele ngingathatha leli bhayibheli lelidzala leseligugile ngilibeke esandleni sakhe ngithi ndvotsana liphathe kude kube sekupheleni kwempilo yakho ungancephetisi kulo ngangicabanga ukuthi Billy mhlawumbe uyoshumayela livangeli uNkulunkulu akazange sekambide kodwa ngikholwa ukuthi Joseph ngisho noma angumfana lomncane lonelunya ngikholwa ukuthi uNkulunkulu umbitile Yileso sizathu bantwanyana bangakhona kuvana naye ungumholi futhi ngiyathi ukuthi uNkulunkulu umbitile ngifuna kumceceshesha ngendlela yelivi indlela yelivi lenkosi ukuthi akana kulishiya lelo livi ngifuna kukwenda cobo lwami uma uNkulunkulu athanda futhi uma sengigugile futhi sengihlethi ngemuva futhi ngikhona kumbona lapho eme epulpit athi leli vangeli lalifanako babe wami walimela uhlethi yapha yase ugugile futhi wephukile kusihlwa kodwa ngifuna kuthatha indzawo yakhe futhi ngingene eticathulweni takhe ngime lapho bona ngiyobuka etulu bese ngithi nkosi hambisa inceku yakho ngekuthula nguloko lengifuna kukubona kabi kabi kute kufike leso sikhathi ngakho ke uma ke bengingavela kulesinye sithukulwane ngingeke ngifanele ngite nalesithukulwane lesi ngifanele ngime nani ngini lengifanele ngilimele uthi ngilandze ngani embi kwaNkulunkulu ngale livangeli lengilishumayelile nicabanga ukuthi bengingema lapha uthi ngitame kuniyenga niphume enveni lebe ngicabanga ukuthi beyikahle na Bengiyona nikhuthatha ukuthi nihambe nilende kodwa ngiyakwazi lokho uma kuliphutha ngifuna kunikhipha kuloko nginifake kuloko ngiko liqiniso lelivela enhlitweni yami uNkulunkulu uyangifakazela ngiyanithanda lonke ngalo sibili luthando lobuKristu bebuNkulunkulu uNkulunkulu anibusise ningikhulekele angathi ukuthi likusasa lami liphetheni kodwa ngiyamathi lophethe likusasa lami ngakho ngiphumule kuloko ngibuyisela leli pulpiti kumuntu lenginesibindi lesikhulu kuye njengengceku yaJesu Kristu umelusi wethu umnakethu nevili